ngalentsasa bendicinga ngexesha lam lokuza eFlagstaff ixesha lokuqala bekumalunga ndiyaqhubelela malunga namashumi amathathu anesibhozo eminyaka eyadlulayo mhlawumbi amashumi amane ndandithetha malunga nokunyukela phezulu endulini kwakungekho ke kodwa imodel T yam encinane yayingakwazi ukunyukela phezu kwenduli ibinokuhamba amashumi amathathu eemayile ngeyuro kodwa oko lishumi elinesihlanu ngale ndlela nelishumi elinesihlanu ngale ndlela yasi phaphaya kwezinye zezi ndlela besinazo apho kwaye yayinga
iolwanokhala
hayi undixelela ngombongo omncinane endakhe ndanawo ngaxesha lithile ngeford yam asiyo ndawo ilungileyo ukuyinika mzalwanokhala sinombulelo kakhulu kwaye ndibe nobungqina obuninzi obumnandi ngale ntsasa ndisiva ukusuka kwaba bazalwana ndahlangana namanye amadoda kwaye kukho lo mlungiseleli lowo besandula nje ukuthetha apha umzalwana omncinane womspanish owayenika obakhe inkwenkwe encinci ixesha lokuchula ngaba oko bekungamangalisi kwizwi eliminyaka emithandathu ubudala bethu elona zwi lincinane ndakhe ndalile le nkwenkwe encinane ngolo hlobo ngo lo mzalwana abazalwane balibele kodwa ubambe umhlangano apha kwisixeko senu ndicinga ukuba kusezantsi ebandleni likathixo okanye assemblies of god assemblies of god ezantsi assemblies of god kwaye ndiqinisekile kwa baya kukuxabisa ubukho benu thabatha ixesha elingakanani umhlangano mzalwana ukuya kutsho ngecawa ukuya kutsho kobusuku bangecawa mhlakazi umdla wokucula kuhlwanje ngoko nonke niyamenywa ngokufudumeleyo kuba nize kulo mhlangano ngecala emva kweyesixhenxe ngokuhlwanje kwaye ibekwe phi inkonzo mzalwana ungasixelela nje ukuba iphi 113 West Clay Street kanye apho kwisixeko saseFlagstaff kwaye ndiqinisekile ukuba niyaku ingaba inkwenkwe encinane inani hayi utata wayo uyakucula uyacula wenza njalo ke oko kulungile ukufumene oko nje kakuhle ngelinye ixesha ke oko kunqabile kakhulu ukukubona oko kodwa yi ngokuqhelekileyo ukuba kukho italente enye kusapho thabatha ukusuka kusuka kulo lonke ndicinga ke bona ukuzila ukutya nokuthanda ngoku oko kuhle ngokwenene ngoku uyazi ukuba imelika iyonke zonke iintsapho zethu zasemelika bezingolo hlobo ke babeya kuwagxotha wonke amapolisa iminyaka eliwaka millennium ibiya kuqhubeka ibingena kuba njalo besiya kuba kanye kudidi lokuqala ngoko kunjalo oko konke ukufa bekuya kunyamalala konke ukugula usizi konke ukuphoxeka kwaye besiya kuba kunye nokristu ke siyavuya kwaye ndiyabuva bonke obu bungqina buhle kwaye ndaba nenye yaba yokuhlangana nomzalwana uel kwixa lam lokuqala kwaye ngorhatyo olugqithileyo bendithetha kwinkosikazi wakhe kwaye uye wabizwa kwaye waphiliswa amaxesha amaninzi emihlanganweni wathi kumhlangano wokugqibela wayeseqongeni ke kusenza sibe bancinci uhlobo lokuhlekiso oluncinane andizange ndimkhumbule umzalwana uel nangona ndikhe ndaxhawula isandla sakhe ndaweni ithile kwaye bendihlele efestileni kubusuku obugqithileyo ndimkhangele ukuba unyukele khona kwaye indoda enkulu endeza phezulu linxibe iindevu ezimnyama ndathi nanko esiza kwaye ngoxana ubhile unyana wabo wathi oh hayi wathi lo asingomzalwana uel mncinane kakhulu kunalaa mfo kwaye ke ngoko kuye kwafuneka ndihlangane nodade uel apha kubusuku obugqithileyo kwaye ndaba nenyhweba yokuba kwikhaya labo elithandekayo apha esixekweni le yindawo entle ndihlala ndifuna ukuyibiza ngokuba yi-flag pole endaweni yeFlagstaff phezulu encotsheni yenduli apha yabona kwaye ndiyakuxelela ukuba kukho umntu apha osuka eTexas ngoku uyaqhayisa ndimke thusanti izolo malunga namashumi asixhenxe anesibini okanye amashumi asixhenxe anesihlanu ndaweni ithile phaya kwaye apha phezulu ngale ntsasa ndinxibe idyasi yabona into abanayo eTexas sinayo eArizona asinjalo kunjalo o silapha kanye kwaye ngeli xesha lobudlelwane ugqirha omdala uboswick umhlobo wam abaninzi benu basenokuba babemazi umzalwana uboswick wayengomnye wabangcwele kakhulu amadoda amadala kwaye wathi kum ngaxesha lithile wathi mzalwana ubrenham uyazi ukuba buyintoni na ubudlelwane ndathi ndicinga njalo mzalwana uboswick wathi nabafo ababini kwinqanawa enye ke kufuneka babelane kancinane ke yiloo nto ubudlelwane obuyiyo siyathabatha kwaye sinike sabelana omnye nomnye kunye nomzalwana ucarl williams bonke abanye umzwana Outlaw omnye wabantu bokuqala eArizona owakhe waxhasa omnye wemihlangano yam yayingumzwana uJimmy Outlaw kwaye sibe singabazalwana abasenyongweni ukusukela ngelo xesha kwaye sonwabile kakhulu ngenxa yenu nonke ngabalungiseleli nabazalwane abo esihlangana nabo apha andinaxesha lokuqhawula izandla naye wonke umntu njengoko ndithanda ukwenza oko kodwa bubudlelwane apho sihlangana khona ndawonye indikhumbuza nje ngendibano yasePhoenix ndiye ndanenyhweba okoko zaqalayo izahluko ukunceda ukuququzela izahluko nokuthetha kuzo kwaye ukuphela kombutho endingowawo kwaye ayingombutho yinto nje ephilayo esebenza phakathi kwabantu kwaye ukuba abanye benu madoda apha ngale ntsasa abangebabo obu budlelwane bala amadoda angoosomashishini bamakristu be-full gospel maba ukuba uyakholwa kwaye uyakuthabatha ilizwi lam lelinye lawona maqela alungileyo abantu kwaye nakubazalwana abalungiseleni ayikho nxamnye nebandla lenu ikho ngenxa yebandla lenu yabona yindlela yabo yokubeka kwibandla uye kwenzeka nje ndibhekabheke kweli nenekazi lithandekayo apha elo lisandula ukucula elaculo kwimizuzu embalwa edlulileyo ndive iinzame ezininzi zabo kodwa elanenekazi belinelizwi elinokulithwala kakuhle niyazi ngaphandle kokulitswinizisa njengalo ukuthande kakhulu oko nenekazi ibintle kakhulu wathi bekuyinkosikazi yomlungiseleli apha kwaye mzalwana umele kukuba akuculele ukuba ulale ubusuku ngabunye kuze loo nto ilunge kakhulu ilunge kakhulu oko ebikukucula okulunge kakhulu ndiyakuxabisa kwaye ngale ntsasa iluhlobo lokundikhumbuza ngelincinane ibali elincinane ukuba ndiyathanda ukuzingela nokuloba kwaye eso sesinye sezizathu zokuba ndibe lapha eArizona ke ukufumana ukuzingela kunye nokuloba kwaye ndiyakuthanda oko kwaye ke ndandiloba ngaxesha lithile eNew Hampshire kwaye ndiyaqikelela ukuba ndinamaqabana amaninzi apha lawo athandayo ukuloba kukubini kumadoda nakubafazi ngokunjalo yabona sonke siyakuthanda oko ke bendinentende encinci empontshwayo ndandiyibeke kude phezulu ngaphezulu apho ndiyabazi abafo hlobo olunzima kancinane okanye into ethile ndingakwazi ukuhamba ndiye phezulu phaya kwaye kwakukho ezinintsi ezintle zezo ntlanzi zomfula kunye nentsundu intlanzi emsila usikwere nentlanzi icutthroat zizele nje loo mijelo mincinane isihla iphuma encotsheni yeentaba eNew Hampshire kwaye intlanzi yomfula encinane mhlawumbi ishumi elinesine ishumi elinesithandathu le intshi ubude nje uninzi lwazo kwaye ndindodwa nje ndiya kuya ngaphaya kwaye ndizibambe nje ukwenzela ukuzonwabisa mna ukuba ndizibambe ndizikhulule ukuba ndibulele etye ngoko ndiyayitya leyo uyabona yingenise ngaphakathi ke bendinawo omnye walo mdala umngcunube okhulayo kwaye ngalo lonke ixesha ndijija umgca wam obhabhayo untambo okulobo bendinomqhubi isikotshi omncinane wasebukhosini bendibhabhela ngaphakathi phaya kunye naye bendiya kuyijija ndijikeleze igquba lomngcunube kwaye ndacinga ke ndiyakuthabatha izembe ndiye phayanga le ntsasa kwaye ndigawule laa mngcunube uwe ukuze ndingabambisi umgca wam kuwo ndakhangela emva ngaphantsi kwendala encinane njengedama lamabusi kwaye ayengqenqe nje phaya elindele nje laa mqhubisi coach ukuba afike kuwo ngoku ubusuku bonke ndandidla ngokuthi ndifumene iinwele zam kodwa andinazi inwele zaneleyo ngenxa yazo ukuba zingene kuzo ngoku ke bendinendi nje bezinje iindlela ebeziya kubukela ngayo kwaye ke ndafika phezulu phaya ngaloo ntsasa ndathabatha eli zembe lincinane elidala kwaye ndawugawula lo mngcunube wexhama kwaye ndandinesithathu okanye isine bendiza kulungisela isidlo sakusasa ndize ndibuye kwaye andingompheki olunge kakhulu kwaye ke ndaxelela unkosikazi wam ukuba andinakubilisa amanzi ngaphandle kokuwatshisa ke uyazi uba oko bekuya kuba ngumsebenzi ombi wokupheka ke endleleni yam ebuyayo kwakukho umama omdala webhere namantshontsha amabini kwaye ayengene kwintente yam encinane kwaye uthetha malunga nokudlakaza into ethile akwazi ukuba izinto zinokudlakazwa njani ude uvumele ibhere lingene ententeni lona asiyiyo loo nto ziyitshabalalisayo into eziyidlayo nditsho yiloo nto eziyitshabalalisayo kanye nesitovu esincinane isitovu saloo malusi incinane phaya kwaye ebeya kungena kwesi sitovu sincinane kwaye atsibe nje ukunyuka nokwehla ukuva lo mbhobho ukhala kwaye asiqhekeze nje sibe zingceba uyazi kwaye xa nandeza ndinyuka ndandinompu omncinane omdala onomhlwa i-.22 lele phaya kodwa ndandineli zembe esandleni sam kwaye uyazi xa nandenyukayo umama omdala wabaleka waya kwelinye icala kwaze wakhwazwa kumatshontsho akhe kwaye elinye intshontsho lalandela kulungile kodwa elinye lasihlala umfo omncinane oyintwana ngomeyi uyazi phuma nje wayenomqolo wonke ugobele kum ngolo hlobo kwaye ndacinga wenza ntoni ke ngoko wakhangela ngakubo ndaze ndakhangela umthi ukuba ndibone indlela kwakusondela kangakanani ngokuba zingakukrwela uyazi malunga nalowo mancinci kwaye wona awunakuwakhalimela ukusuka kuloo nto uyabona ke ndakhangela umama umdala okwethutyana uyazi waqhubeka ekwazi wayesenza ingxolo into ethile njengentaka uyakufuneka wazi ukuba enye ivakala njani na ke waqhubeka ekwazi elaa ntshontsho kwaye elaa ntshontsho alizange lize ke ndacinga malunga nompu wam kwaye ndacinga hayi ukuba ndingabalekela ngaphakathi phaya ndize ndibambe laa mpu ukuba ndingadubula umama umdala ashiye iinkedam ezimbini ematyholweni kwaye ndandingafuni ukuba nityala ngaloo nto kwaye ngaphandle koko ukuhlasela kwakhe loo 22 ebeyakuba luhlobo oluncinane uyazi kwaye ngamanye amaxesha ubungadubuli kufuneke ukuba ukhwakazise kathathu okanye kane ukuwenza ukuba udubule ke ndacinga ke ndiyakuba kulaa mthi phaya ukuba uyaqalisa ngapha ndiyakunyukela phezulu phaya emthini ndizifumanele uswazi oluncinane ndize ndiwabethe phezu kwempumlo impumlo yawo ithambile kakhulu kwaye nje asuka agwale emva koko ehle uyazi kwaye ayakuyeka ke ndacinga ndiyakufika kulaa mthi kodwa ukundweba kwalaa mfo omncinane o ehleli ngolu hlobo kwaye ndacinga wenza ntoni ke ndaqhubeka ndichweyachwa khona ndimqaphele uyazi ndisiya kude kancinane kwaye ndisondela emthini ngokuba waqhubeka elikhwaza elaa ntshontsho ke ndiye ndawela umganyana kwaye uyazi intoni laa mfo omncinane awayenzayo ngoku ndiyazithanda ii-flapjacks okanye ii-pancook ndiyakholwa ukuba nizibiza oko ngaphandle apho ezantsi emazantsi sizibiza ngokuba zii-flapjacks kwaye andikomhle kakhulu ekuzenzeni kodwa ndiqinisekile ukuba ndimhle kuzityeni kwaye uyazi ndandingumbhaptisa ndikuthande ukufefa ndithanda ngokwenene ukuzibhaptisa ndibeke iinyobhanyobha kuzo ke ndaye ndazifumanela inkonkxa yenyobhanyobha emalunga noku ukuphakama ihleli phaya isencinane isiqingatha segaloni ibhekile ukwenzela i-flapjacks am kwaye laa mfo omncinane uyazi ibherel iyayithanda into emnandi okweswekile nakanjani na lalifumene laa bhekile enyobhanyobha ivulekile kwaye lalihleli phaya ngelo thupha lincinane malunga nobabo banzi kwaye laliphakamisele ezingalweni zalo kwaye lalitshonisa nje unyawo lwalo lincinane kwaye likhotha ngolo hlobo uyasi kunjalo oko kwaye beliya kukhotha olo lwimi luncinane kwaye ndaqalisa kwaye ukuba nje ndandinekhamera bendingakuthanda kuba ndikubonise oko kusasanje nje ukukhangela kuko kwaye laliphaya libeke unyawo lwalo lincinane phantsi phaya kwaye likhotha ngolo hlobo kwaye ndakhwaza suka umke apho ngolo hlobo kwaye alizange lindoyo nokundoyo kwaye nje laqhubeka likhotha ngolo hlobo lalincinda laphela elabhekile yabona kwaye ndalikhwaza ngolo hlobo lajika kwaye landijonga ngolo hlobo lalingakwazi ukuvula amehlo abo lalizele nje inyobhanyobha uyazi konke emehlweni alo isisu salo isincinane nje sizele inyobhanyobha kangangoko lalinako kwaye ngoko emva kwethuba laqadazela lisemka ngecala labalekela ngaphaya kumama walo alifumana phezulu phaya ematyholweni aqalisa ukulikhotha ayesoyika ukuhlala ebhekileni kodwa ayenokulikhotha kwaye ndathi ukuba loo nto wayengumfanekiso olungileyo womhlangano wakudala wamapentekosta nje ukuzala kakhulu kokulungileyo izinto ezimnani wayaphuma kwaye umputhile akhothe kuwo lowo ngumhlangano wokwenene wobudlelwane ngoku siza njengolu hlobo ukuza kufaka izandla zethu ebhekileni ngamnye wethu ukuya kutsho engqini beni sikelelo zikathixo kwaye ndiqinisekile ukuba nyakukufumana oko emvuselelweni leyo ibisezantsi yassemblies of god ukwehlela ezantsi phaya ngoku inkosi nisikelele ndathi ephoenix ngenye imini kancinane ndiyathemba ukuba ayivakali ihlambela malunga nesiqhulo esincinane malunga nomlungiseleli obeya kuya eqongeni qho kusasa 20 eminyaka eqinileyo ubeya kushumayela imizuzu engama-20 kwaye abe ngoko ugqibile kwaye abazange bakuqonde ukuba kungokuba kutheni na kwaye ke ngenye intsasa washumayela malunga neeyure ezine kwaye amadikoni ambizela ngasemva kwaye athi malusi siyakuthanda ngenene athi sicinga ukuba imiyalezo yakho iyamangalisa kwaye athi siyazi njengebhodi yamadikoni besikukhangele kwaye sakubukela ixesha imizuzu engama-20 ukuchanekileyo rhoqo ngecawe kusasa kwaye athi ngale ntsasa bekuziiyure ezine athi asiqondi nje wathi ndiza kunixelela bazalwabo wathi rhoqo kusasa xana ndisiya kushumayela wathi xana nindibizela eqongeni ndiyangena ndifake enye ezi lekese ii-life savers phantsi kolwimi lwam kwaye wathi kwimizuzu engama-20 xana ezo life savers iphelile wathi ndigqibile wathi ndiyazi ukuba lixesha lokuyeka kwaye wathi ibiyintoni impazamo ngale ntsasa ndifumene iqhosha carl williams ujoel rose abazalwana basenyongweni nabenyani kunye nabahlobo bam baye behla besiya edolophini ngenye imini baye bafumana iqhosha malunga naloo nto inkulu ukunikamna ay kodwa andiyifumananga ngale ntsasa ke sinombulelo ngokuba lapho ngoko ukhona nabanye na apha omaziyo ugqirha livele andichi mhlawumbi akunjalo. Wayengumshumayeli wombhaptisi ugqirha wobungcwele kwaye ube nezidanga zakhe. Wayengutishala wesikolo samabanga aphakamileyo indawo yokuqala kwaye ulunge kakhulu indoda esisifundiswa kwaye iiteyiphu zam zezigaba ezisixhenxe zebandla ngazithumela kuye ukuze azinike ulwimi oluvakalayo ukuba olwam oludala lwasekendari iHit kunye noHaint kunye noToad kunye nokuphatha nokulanda oko akuhambelani kakuhle nabantu abafunda incwadi ngoko ke wayeza kuyinika ulwimi oluvakalayo ukwenzela mna kwaye ngoko emva kokuba egqibile wayithumela kwakhona amatyeli aliqela ukufumana ingxelo ezingakumbi nto leyo le ncwadi iya kushicilelwa ngoku emva malunga neminyaka emithathu okanye emine. Wandibuza wathi, ndingayibhala incwadi nje izimvo zam kwaye ndathi, ke kulungile mzalwane uli kwaye ndacinga. Ngoko wathi, ndiyakukuxelela into ethile wathi, akumelwe ukuba ithengiswe mayinikwe ngesisa. Ndathi, ke ngoku ndiqinisekile ukuba oko kulungile yabona. Kwaye ke babe nenkxaso yabantu abamalunga neshumi ukuba bayixhase ebaxabise malunga neshumi elinesihlanu lamakhulu eedola ndicinga ndiyaqonda ngeshumi lamawaka lazo. Kwaye ke sizifumene konke kuphume kwisishicileli kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye sifumene nje ezimbini okanye ezintathu izolo waze ubhile wazizisa kwaye zinikwe ngesisa ngoku andizange ndiyifunde andazi ukuba yithinini kodwa mna oku kungokholo kodwa ndiqinisekile ukuba ungathanda ukuba nayo enye ukuba nje unokusibhalela iya kuthunyelwa kuwe ngesisa yabona kwaye ibizwa ngokuba ngumprofeti wenkulungwane yamashumi amabini kwaye ngoko ndiye ndaqaphela umfanekiso apha ngaphambili kwincwadi abaninzi benu banawo lo mfanekiso kakade kwaye niwubonile kulapha ingelosi yenkosi yathatyathwa khona eHouston eTexas kodwa banqumle inxalenye yayo bayisusa ngoko ndiye ndayibona apha ngasemva kwaye bangaphi apha abakhe babakho ngomnye wemihlangano bakhe sibone ndiyaqikelela ngokwenene ukuba nonke nikhe naba nindiva ndisithi amaxesha amaninzi eso sithunzi sijinga phezu komntu othile ngoko yabona ukuba wenza ingxelo kwaye ibe ingeyiyo inyaniso uthixo akayi kuba nanto yakwenza naloo nto uyazi ukuba uthixo akanxulumananga nobuxuku kodwa uxhasa kuphela loo nto iyinyani ke xana waxelela uMoses xana wahlangana naye emva phaya entlango kwintsika yomlilo emva kwelatyholo livuthayo ngoko xana wabakhupha abo bantu nabo baya kulandela uMoses bephuma ngenxa yohambo ngoko wehla phezu kwentaba yeSinayi laa ntsika yomlilo inye yangqina ukuba loo nto yathethwa nguMoses yayiyinyaniso ngoko uthixo uya kukwenza oko soloko ekwenza oko ke oku kukhanya apha kakade sokunxulumanisa nothixo ngokuba kunemvelo efanayo nayo yonke into awayenzayo xana wayelapha emhlabeni ngoko kusithi lo mntu apha ngokubona ugutyungelwe ukusa ekufeni ithunze elimnyama bangaphi kuni abakuvileyo oko kusitshiwo ke apha kutshanje kumhlangano bekukho umntu ondwebileyo wayefuna ukubona ukuba bangawufumana na umfanekiso wakho oko xana kwakutshiwo ke bona kwakukho inenekazi elalihleli kufutshane kwaye le ndoda yayinekhamera kwaye ndathi eli nenekazi lihleli apha ngosikazi njenanje nokuba yintoni ena ndathi ugutyungelwe lithunzi ukusa ekufeni kodwa unomhlaza kwaze nje ngoko wafota umfanekiso kuba ibikufutshane kwaye nantsi yayiphaya yabona oko kugubungeleyo umhlaza omnyama wokufa ujinga phezu komfazi kwaye emva koko umoya oyingcwele wathetha kwakhona ngoku xana bekubeka oku encwadini babeyinqumbi ke bakubeka nje oku apha bade nje benze olunye ushicilelo lencwadi kwaye yiloo nto uya kubona elaa khasi lingabambekanga phaya ndicinga ukuba i-voice of healing bekuyiyo ebishicilela incwadi kwaye ngoku ngokupheleleyo isimahla kwaye nabaxhasi emva apha emva kwencwadi abathe bafaka ishumi elinesihlanu lamakhulu eedola kuyo nje ukuze bayikhuphe iye eluntwini bavumeleni uluntu ukuba luzifunde ke isimahla kwaye incwadi encinci entle kwaye andazi ukuba iyintoni na imixholo andizange ndayifunda uba uyakwazi oko kodwa yabona yayiyikum iyinyaniso egqibeleleyo yiloo nto esiyikhangelayo yinyaniso uyesu wathi niyakuyazi inyaniso inyaniso iya kunikhulula kwaye uyiloo nyaniso nguye uyesu inyana kathixo uyinyaniso yelizwi ukuba wayelilizwi lenziwe inyama ekuqalekeni ube ekho ulizwi waye ulizwi ekunye nothixo waye ulizwi enguthixo waye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu ngoko oko kwamenza inyaniso ukuba ilizwi liyinyaniso kwaye wayeyinyaniso ngoko xana simbona ebuya kule mihla yokugqibela le ntshukumo inkulu kathixo ehamba nokunqumleza izizwe zehlabathi ehlanganisa abantu ngenxa yomtshakazi leyo inyaniso. Iminyaka eyadlulayo bathi kwakungekho nto enjengokuthetha ngelwimi, bekuyimfitshimfitshi leyo. UThixo wayithembisa kwaye wayingqina ukuba iyinyani, njalo oko. Umntu othile wathi ngale ntsasa, ndiyakholwa ukuba ibingudade wethu obekekileyo phaya osebenza nabantwana kakhulu malunga nobhaptizo lwabo. Wathi, kunokuva umntu othile ethetha ngelwimi, kodwa ukuva umntu othile ecula ngelwimi, yabona, yayinto entle kakhulu leyo. Ukhumbula amava am okuqala, ndandiseRedica Tabernacle eFort Wayne. Indian. Why, ndandithetha ndinenkonzo yempiliso emva kokufa kukamzalwane uBE Redica. Kwaye umzalwane uBoswet wayephaya uPaul Rader kwaye uninzi lwenu madoda amakhulu njengam. Ndiyamkhumbula uPaul Rader kwaye wayengumbhaptizi kwaye sasingawo ke sasingabahlobo abakhulu kwaye ke ngeli thuba ndithetha phaya ndandiza kuthandazela abagulayo. Yayinto engaqhelekanga kubo ngoko, kodwa inenekazi lazisa inkwenkwe encinane ezantsi. Leyo yayisisiqhwaga kwaye njengoko isiza ukunqumla eqongweni, umbono wenkosi wabonakala kwaye wamxelela konke malunga nokuba yintoni na ingxaki ngenkwenkwe encinci. Kwaye ndacela intombazana ukuba inikezele, ukuba indinikezele inkwenkwe encinane ngoku ngenxa nje yobungqina bukadade, ukuze ubone ukuba luyintoni uvuyo kunye nokuba zeziphi na iziganeko zokwenene zoba balo lukaThixo. Loo nto elinokuyenza xana isetyenzwe ngokwelizwi likaThixo, yabona, lidinga likaThixo leyure. Ngoku isithembiso sikaThixo kuNowa asiyi kusebenza kuthi namhlanje. Isithembiso sikaThixo kuMoses besingena kuba nomyalezo kaMoses. UMoses wayengena kuba nomyalezo kaNowa. Sifumene umyalezo weyure. Besingeke sibe nomyalezo kaLuther. Besingeke sibe nomyalezo kaWesley. Eli lelinye ixesha uThixo wabela ilizwi lakhe kwisigaba ngasinye, kwaye njengokuba eso sigaba sisiza njalo, uthumela umntu othile phaya ukuba angqinele elalizwi, ukungqina kwa oko yinyani. Kwaye ngoku sibona kuso ngasinye ngoko kanye njengokuba uYesu wakuthethwayo xana wayesemhlabeni wathi, nakha amangcwabo abaprofeti kwaye ke oyihlo ubafake phaya. Ngoku abantu bakuthi ngamakatoliki njengokuba nisazi ekubeni ndingum-Irish. Ngoku thina ngokuba bathetha ngoPatrick Ongcwele amakatolika yambanga ke umalunga nokuba ngumkatolika njengoko nam ndinguye. Bathetha ngoJohane waseArc, bayitshisa laa ntombazana esibondeni besithi ligqwirha. Siyakwazi sonke oko ukuba yayingowomoya kwaye ibona imibono kakade. Kwembalwa elikhulu iminyaka kamva bagrumba umzimba wabo baPristu kwaye benza inguquko baze babaphosa emlanjeni, kodwa oko akuyiyo into efunekayo, yabona. Basoloko beyiphosa yona. Umntu uhlala edumisa uThixo ngenxa yaloo nto wayenzayo, ekhangele phambili koko aya kukuba kuko kwaye engayihoyi into ayenzayo. Leyo nje imvelo yomntu kwaye akayiguquli imvelo yakhe umntu wehlabathi. Ke sifumanisa ukuba umyalezo wethu namhlanje, umyalezo lowo esinawo wephumani eBhabheli kwaye nikhululeke, kwaye nizaliswe ngumoya, nezibane zenu zilungisiwe kwaye zicace, kwaye nikhangele phezulu, intlangulo yethu iyasondela. Ezi zinto zezasemzini kubantu abaninzi abaphefumlayo nabalibizayo igama lenkosi yethu ethandekayo. Kodwa nangoko phakathi kwako konke oko asinanto namnye nabo abo bantu. Abo bantu bamahlelo balungile bonke, balungile, bangawethu, bangamadlelane ethu kwivangeli, ngokuba uYesu wathi kukho mntu unokuza kumi angathanga uba wamamtsale, kwaye bonke uba wandinike bona bayakuza. Ke sinoxanduva kuphela lokuhlwayela iimbewu, ezinye zawela ngasendleleni, ezinye kuhlobo olwahlukileyo lomhlaba, ezinye zawa ngaphaya zazisa ngokuphindwe kalikhulu. Ke singabahlwayeli nje bembewu, uThixo ngulowo uyalathisa xana isiwa. Kwaye ngoku siyathandaza ukuba mhlawumbi ngale ntsasa kuya kubakho imbewu encinane ewela ndaweni ethile leyo inokukhuthaza umntu othile kwaye njengongomntu ukugqiba ubungqina bamalunga nenenekazi elincinane elo ebendiya kuthetha ngalo. Eli nenekazi lazisa olu sana luncinane, inkwenkwe encinane, ndiyaqikelela malunga ne-12 leminyaka obudala okanye mhlawumbi hayi kobo budala, kuba lo mfazi wayemphethe waze wamnikezela. Kwaye kanye ngoko ngeli thuba ndandisenza umthandazo ngenxa yomntwana, umfo omncinane watsiba ezingaweni zam kwaye waya ebaleka isihla eqongeni. Malunga namakhulu amathathu anesihlanu okanye amawaka amane abantu kwaye xana benzayo into yokuqala bakhe bayibona isenziwe. Umama ehlele esihlalweni esingaphambili waqhubuleka waza wayokuwa. Kwaye intombazana encinane yom-Amish, ingaba niqhelene nama-Amish? Andazi nokuba ndinawo na apha ngaphandle iinwele ezinde, bangabantu abalungileyo kakhulu. wayabacocekile kakhulu kwaye baluhlobo olulungileyo. Uyazi kuwo onke amamenonite okanye ama-amish nanjalo njalo, asinalo nelinye irekhodi lobundubaqa bolutsha. Babize ngababacekileyo ukuba uyafuna, kodwa sinento ethile esilelayo emakhayeni ethu leyo abanayo. Abanalo nelinye irekhodi ezinkundleni zamatyala zobundubaqa bokungaziphathi kakuhle usiza phakathi kwabo. Bakhulisa abantwana babo njengendlela enye kwaye yiloo ndlela bahamba ngayo. Kwaye eli nenekazi liselula lalingumdlali wepiano owaziwayo, mfazi omhle uselula kwaye ezinde inwele ezinde ezigwanqa zilungiswe ngasemva. Kwaye xa nabajonga ukunqamleza ngoku wayengum-amish, wayengaziinto malunga nePentecost kwaye nam ndingazi. Kodwa xana wakhangela ukunqumla iqonga kwaye wabona loo nkwenkwe encinane ihamba ihamba inqumla phaya, waziphosa phezulu izandla zakhe emoyeni. Ndiyazi ukuba kukho ukuyibaxa kwaye ndiyathemba ukuba andityekanga. Andililo ixoli kwaye andililo ukuba andilunganga. Andingongalunganga ngabomi, ndingongalunganga ngokungazi. Kodwa loo ntombazana yaphosa izandla zayo emoyeni kwaye ezo nwele zawa ukuhla zinqumle emagxeni akhe, kwaye waqalisa ukucula ngolwimi olungaziwayo kwaye wayedlala elo culo ugqirha omkhulu ngoku kufuphi uYesu onovelwano. Wathi xana watsiba ukusuka phaya, ndiyazi ukuba oku kuvakala kungaqhelekanga kakhulu ngoku. Kodwa le ntombazana yayingazange yazi into malunga nokuthetha ngelwimi, kodwa yayicula ngolwimi olungaziwayo ugqirha omkhulu ngoku kufuphi uYesu onovelwano. Kwaye la apiano yaqhubeka idlala ugqirha omkhulu ngoku kufuphi uYesu onovelwano, ke bafumba kwezo ziguqu kunye nokwehla ngebhalkoni ukuya emgangathweni abantu bekhwaza. Laa ntombazana imi ngaphaya ngobuso bayo buphezulu ngolo hlobo ithetha ngezinye ilwimi kwaye ipiano amaqhosha ephondo lwendlovu esashukuma. Ugqirha omkhulu ngoku kufuphi uYesu onovelwano uthetha neentliziyo eziwileyo ukuba zichwayite. Alikho elinye igama ngaphandle kukaYesu. Oh, yi iliso alibonanga kwaye indlebe ayivanga loo nto esiyigcinelweyo. Uyazi ukuba ndicinga ntoni? Kutheni siya kukhetha siya kuze samkele isibambiso okanye nje into ethile leyo yokholo lokuzenzisa? Xana amazulu ezele luqobo, amandla okwenene kaThixo lawa nako ukukhulula umphefumlo, lawa nokusenzela into ethile. Thixo nisikelele. Kukho izinto ezininzi kakhulu. Andizange ndixelele ukuba ndingayifumana phi le ncwadi. Yabona, iofisi yebhokisi yeposi engunombolo 325 eJeffersonville. Kwaye ukuba uya kubhala ngokuba baya kuyithumela kuwe okanye nokuba ndwendwela omnye wemihlangano baya kube bezinikela. Ngoku ndinombulelo kakhulu ngeli xesha lihle lobudlelwane. Kwaye ngale ntsasa bendicinga ngebali elincinane ebendidla ngokulibalisa kumadoda ngoosomashishini abangamaKristu malunga noZakeyi. Abaninzi benu bandivile ndibalisa ngalo malunga nendlela lo mfo omncinane awayengakholelwa ngayo koku kucalula. Kwaye kwenkosi kakade ndiyaqikelela nje ukuba sinako kuso sonke isigaba ubona owokwenene ngoko ubone ekukulinganisa. Kwaye kufuneka siyinyamezele loo nto, kodwa abalungileyo abacinga luqilima nendoda engokwesibhalo iyaqonda yabona yiphi thina. Kwaye akukhathaliseki xana unkosikazi Amy Semple McPherson xana wayelapha emhlabeni kubulungiseleli bakhe, bathi phantse wonke umshumayelo ngumfazi wanxiba ezompilo njenge uyazi okanye iingubo ezilolo hlobo, kwaye waphatha iBhayibhile nje khangela ooBilly Graham abaselizweni namhlanje. Kodwa uyazi uBilly Graham akanakuze athabathe indawo yakho. Bendingenakho ukuthabatha indawo kaBilly, ibengenako ukuyithabatha eyam, andinako ukuthabatha eyakho kwaye awunako ukuthabatha eyam. Ungumntu oyedwa kuThixo, uThixo ukwenziwa bangaloo ndlela uyiyo ngenxa yenjongo ethile. Ukuba nje singayifumana indawo yethu kwaye ngoko sihlale phaya, uba sizama ukwenza into eyahlukileyo ngoko yabona sikwindawo yomnye umntu, nto leyo sisuka nje sidyobhe nje umfanekiso kaThixo. Ithabatha njengoBilly Graham kwihlabathi lamahlelo namhlanje njengoko anjalo, babe sinokuyibiza mhlawumbi kumdlali webhola yeenyawo ufumene ibhola. Ngoku ukuba uzama ukuthabatha ibhola ukusuka kwindoda engakuni, umosha nje iqela lakho. Khusela indoda engakuni yabona, hlala uyikhusela, bagcine abanye bonke ukuze abe nokubaleka. Kwaye siya kuba uya kulala emgcini emva kwethuba kwaye uYesu uyakuza kwaye ngoko kuya kudlula konke. Inkosi nisikelele. Ngoko ndiyakuthetha malunga nale ndoda uZakeyi kwaye bendinayo ephezulu emthini uyatsho namagqabi onke etsaliwe ngenxa zonke kuye. Kwaye ngoko xana isihla ukuma emthini waya ekhaya kunye noYesu, kwaye ndathi waba lilungu lesahluko samadoda angoosomashishini beFull Gospel. ke ukuba kukhona uphi na uza ke up ngale ntsasa ndiyathemba ukuba uya kuyithabatha loo ngcebiso elungileyo kwaye ube lilungu lamadoda angosomashishini beFull Gospel. Uthi iFull Gospel ewe mhleka yiloo nto kuphela uYesu awayeya kushumayela ubeya kuba yivangeli ezeleyo njalo oko ngaba kunjalo oko ngokuqinisekileyo uba wayeyivangeli ezeleyo njalo oko wayengenako ukuzikhanyela kodwa ngoku ndineziphawulo ezimbalwa ezibhalweyo apho wencinane itekisi encinane eqhelekileyo ayizondithabatha kuphela nje imizuzu embawu ukuba niya kundinyamezela kwaye ngaphambi kokuba senze oku kubudlelwane bethu obuncinane bokuhlanganisana ndawonye nokuthetha ngezandla zebhere ebhekileni nanjalo njalo ngoku masiyikhuphele ecaleni yonke le nto ngoku kwaye sicinge nje ukuba siye siqhelane kwaye sifuna ngoku ukungena kwinxalenye enzulu yelizwi makhe sithobise iintloko zethu ngoku njengokuba sisondela kuyo kuba asinalungelo lokusondela kwilizwi ngaphandle kokuthetha nembangi qala ngeentloko zethu zithotyiwe amehlo ethu evaliwe kwaye ndiyathemba ukuba iintliziyo zethu zithotyiwe kunye nentloko yethu ndiyazibuza ngeli thuba ndiphakamisa amehlo am kwaye ndikhangela phezu kwesihlwele ukuba kungakho umntu apha oya kuthi ekuphakamiseni izandla zabo mzalwana mlungiseleli ndikhumbule emthandazweni ndiswele namhlanje Thixo akusikelele. Ngoku uyasibona isandla sakho uyakwazi okungaphantsi kwesandla sakho entliziyweni yakho wangangaphana ngayo ngumthandazo wam lowo Thixo othandekayo njengokuba sinombulelo ngesi sakhiwo eso thina abantwana bakho abathobekileyo sinokuhlanganisana ngokwethu kunye apha ngaphantsi kwaye nje sithethe kwaye sibe nobudlelwane nje ukuba sibe sithi njengoko sizinikela kuKristu kwaye sinqonela ukuba sibe njengaye ngakumbi ngabazalwana abalungiselelayo sihleli kufutshane Nkosi amadoda namandla ngakumbi okuma apho ukuzisa eli lizwi kunam umkhonzi wakho ongafanelekanga kodwa liwile iqashiso lam kwaye bawo ndiyathandaza namhlanje ukuba ndinokuthetha into ethile engayikuba nje ngokwentando kathixo ukuba ngaphambi kokuba ndiyithethe uya kuwuvala umlomo wam njengokuba wenzayo emilonyeni yeengonyama ngenye imini ukuze zingamkhathazi udaniyeli bawo siyakucela ngoku uba ukhumbule wonke umntu wonke omlungiseleli kwaye le mvuselelo iqhubekayo apha esixekweni Nkosi ezantsi kwi-assemblies of God iyathandaza Thixo othandekayo ukuba uya kuthumela imvuselelo enjalo phakathi phaya leyo esi sixeko sonke siya kuzanyiswa ngamandla kathixo kuba onke la magumbi embarha kunye nabantwana ababhadulayo bejikeleza esitalatweni baya kuziswa kutlone kathixo kwaye bazaliswe kukulunga kwakhe nangomoya wakhe siphe oko bawo wasezulwini kwaye siyathandaza ukuba namhlanje ukuba kukho indoda okanye umfazi nkwenke okanye intombazana lowo othe waziswa kulo mhlangano ngale ntsasa apha phantsi kwekhusi ukusuka ekhephini uba umoya oyingcwele omkhulu uya kundwendwela iintliziyo zabo aze athethe kubo ngendlela eyimfihlo mhlawumbi abanye abo babhaduleyo bemka abo ngaxesha lithile bakonwabisayo Nkosi kodwa ngoku bemkile babuyise umva Nkosi ngale ntsasa kwaye siyathandaza ngenxa yesi sahluko ngenxa kamzalwane uEl kunye nenkosikazi yakhe kwaye nangenxa yabantu siphe oko Nkosi ngoku siqhekezele isonka sobomi njengokuba sivulela emva amaphepha elizwi kuba siyazi ukuba iBhayibhile ayitolikwa bucala kodwa uThixo akadingi ukuba sitolike ilizwi lakhe uyitoliki yesiqu sakhe ngokwakhe wathi ngenye imini makhe phaya kubekho ukukhanya kwabakho ke ukukhanya wathi intombi enyuli yakumika kwaye yenje njalo kwaye ngemihla yokugqibela ndiyakumthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama akukhathaliseki nokuba ihlabathi lathini na wayenza akadingi toliki utolika amazwi angawakho ngokulenza liphila kwaye alingqinele ukuba linjalo yiza ezintliziyweni zethu Nkosi Yesu kwaye usitolikele namhlanje izinto esiziswelayo sikucela egameni likaYesu amen ngoku eBhayibhileni ukuba niyakutyhila ndiyakholwa ukuba andizange ndibe nomyalezo endizama ukuthetha ngawo endingazange kuqala ndifunde ilizwi ngokuba ilizwi lam liyakusilela ndingumntu kodwa ilizwi lakhe alinakusilela unguThixo ke makhe sityhile ngoku ngenxa nje yetekisi encinane Kwaye siza kuphuma nje malunga namashumi amathathu, amashumi amane emizuzu, iNkosi ithandile. Usityhilelo ngoku, sinqwenela ukutyhila kwisahluko sesithathu sesityhilelo, siqale ngomqolo weshumi elinesine, kwaye sifuna ukufunda inxalenye nje ngumyalezo oya kwisigaba sebandla laseLaodike. Kwaye ndiyakholwa, kwaye ndicinga ukuba uninzi lwabantu abazaliswe ngumoya kunye nabafundi beBhayibhile bayakholwa, bangathi amen kuloo nto yokokuba sikwisigaba sebandla laseLaodike. Kuba eso sisigaba sokugqibela, kulaphulani kumyalezo wemeko yebandla ngeli xesha. Kwaye nakwingelosi yebandla laseLaodike bhala, ezi zinto utsho amen, ingqina elithembekileyo nengqina elinyanisileyo, ingqalo yayo indalo kaThixo. Ndiyayazi imisebenzi yakho, ukuba akubandi ungeshushu, unathanda ukuba ububandi okanye ushushu. Ke ngokuba udikidiki kwaye ungabandi ungeshushu, ndiya kukuhlanza uphume emlonyeni wam. Ngokuba uthi ndisisityebi kwaye ndizityebisile, kwaye andiswele nto, kwaye ube ungazi ukuba uludwayini, ulusizi, ulihlwempu, uyimfama, kwaye uhambaze, ndiya kucebisa ukuba uzithengele kum igolide ecikidwe emlilweni, kuze ube nobutyebi kunye nengubo emhlophe, kuze wambeswe, lize lingabonakali ihlazo lobuze bakho, kuze uthambise amehlo akho ngentambiso yamehlo, kuze ubone. Konke ndibathandayo, ndiyabohlwaya kwaye ndibaqeqeshe, sondelela ngoku uze uguquke. Ndiyabona ndimi emnyango kwaye ndiyankqonkqoza. Uba nawuphi na umntu uthe waliva izwi lam waza waluvula ucango, ndiya kungena ngaphakathi kuye kwaye ndidle naye, naye adle nam. Kulowo weyisayo ndiya kumvumela ukuba ahlale nam etronini yam, nqu njengokuba nam ndoyisayo ndaze ndahlala phantsi nobawo etronini yakhe. Lo unendlebe makhe akuve oko umoya akuthethayo kuwo amabandla. INkosi sikelele ukufundwa kweli lizwi. Ngoku ndifuna ukuthabatha nje okwemizuzwana embalwa isiqendwana esincinane esibizwa iminyango kumnyango, iminyango kumnyango. Oku yikakhulu iminyango kumnyango, amazwi amathathu. Umnyango, umnyango.
You might say to me, brother, there's probably 100 people here.
Ungathi kumzalwane, mhlawumbi kukho ikhulu labantu apha. Phaya awucingi ukuba olo luhlobo oluncinane lwesiqendwana xana phambi kwakho unekhulu lwemiphefumo. Ke oko, oko isenokuba yinyaniso, isiqendwana sincinane, kodwa ayibobungakanani besiqendwana obo bubala, yiloo nto isiqendwana esiyithethayo oko kubalayo. Njengokuba ndiyakholwa ukuba kwakuseLouisville eKentucky kwixesha elithile eladlulayo, inkwenkwe encinane yayiphezulu kwigumbi eliseluphahleni, izibhanxa iphethe iitranki ezithile zokudala phezulu kwigumbi eliseluphahleni, kwaye yabalekela kwisitampu seposi yodidi lwakudala. Ke into yokuqala engqondweni yayo isenokuzifumanela i-ice cream cone ngaloo nto. Kwakukho umqokeleli ezantsi esitalatweni, ngoko yehla ngesitalato njengamandla kangangoko yayinokuhamba, yaze yathi, ungandinika ntoni ngesi sitampu? Umqokeleli wakhangela kuso kwaye sasiluhlobo oluphelileyo, wathi, ndiya kukunika idola bethu, kwaye kukuthengiswa okulula. Ngewayeyekile yahamba ngeesenti ezintlanu, aze ngoko ayonwabela ukuba afumane i-ice cream, kodwa yathengiswa ngedola. Umqokeleli wayithengisa ngamakhulu amahlanu edola, kwaye kamva andiyazi nje ukuba yaya phi na, yaya kumakhulu edola. Uyabona, isiqwengana esincinane sephepha sasingekho kakhulu, nje isiqwenga eso ubungena kusithola phantsi emgangathweni, kodwa yayingelo phepha elo libalwayo, koko kusephepheni oko kubalayo. Kwaye yiloo ndlela ekuyiyo ngokufundwa kwelizwi likaThixo. Ayilo phepha nje ixabiso lephepha okanye ubungakanani bephepha, koko kubhaliweyo kwelo phepha. Kwaye ilizwi elinye lanele ukusindisa ihlabathi ukuba lingamkelwa ngaloo ndlela. Ngaxesha lithile elidlulileyo kwakukho, ndafunda ibali lemihla lababalulekileyo bethu. Omnye wabona bongameli bakhulu endicinga ukuba isizwe sakhe saba naye yayinguLincoln. ayingenxa yokuba wayevela eKentucky kodwa ngenxa yokuba wayeyindoda enkulu wabandezwa imfundo kodwa nangoko wayenento ethile kwintliziyo yakhe injongo ethile ndiyayithanda indoda yombono ndiyabathanda abantu abanento abayilwelayo hayi nje ukuhlala ujikeleze ke nantoni na ezayo iya kube ilungile o yiba phezulu kwaye ube kuyo kwaye uLincoln akazange avumele imfundo yakhe ime endleleni wayenento ethile yokwenza ndicinga ukuba wonke umkristu umele kukuba abe nangaloo ndlela fumana injongo yakho uhambe uye kuyenza onke amalungu esi sahluko hayi nje ke sinesidlo sakusasa kanye ngenyanga oko ayikuko okanye kube kanye ngayo yonke imigqibelo yiba nenjongo ebomini into ethile oya kuyenza makhe uthixo ukubeke apha yenza into ethile malunga naloo nto lonke ilungu lebandla ngalinye ukho imvuselelo edolophini loo mvuselelo ikho ngenjongo masifumane into ethile ukuphuma kuyo makhe senzeni into ethile malunga nayo mnumzana uLincoln kwakukho indoda leyo umfo oselula wayesemfazweni kwaye wayeligwala indawo yokuqala kwaye ngexesha lomsebenzi warhoxa wasuka kwindawo yakhe yomsebenzi kwaye bafumana into ethile nxamnye naye yokuba wayeza kufuneka ukuba adutyulwe kwaye yena wakukubi kakhulu kwaye omnye umfo oselula wayemthanda kakhulu waya kumnumzana uLincoln ukuya kufumana uxolelo wayengumongameli yelo xesha eUnited States apho kwaye ke waya kuye ngenxa yoxolelo kwaye wathi kuye njengokuba wayephuma enqoleni yakhe kwaye umnumzana uLincoln omde onentshebe oqhelekileyo wasemazantsi ebhityile kwaye wathi mnumzana uLincoln kukho inkwenkwe eza kufa kwiintsuku ezimbini kususelwa ngoku iza kudutyulwa ngenxa yokuba ibalekile ngexesha ledabi kwaye wathi umzana uLincoln inkwenkwe ayiyonkwenkwe engalunganga kodwa yonke loo mipu idubula kwaye abantu besifa yayiphakuzela kwaye yayikhathazeke kakhulu ukuba yaphosa izandla zakhe waze yaqalisa ukukhala wabaleka wathi bendiyazi laa nkwenkwe wathi mnumzana uLincoln igama lakho kuphela kwesi siqwenga nasephepha elinokumchoma ingaba uya kukwenza oko kakade elinenye lingumkristu ngokukhawuleza latyikitya iphepha uxolelwe njenanje watyikitya igama lakhe Abraham Lincoln mongameli waseUnited States wabuyela umthunywa umva ngamandla kangangoko wayenako kwaye wabaleka waye esiseleni wathi ukhululekile ukhululekile nalo olukamnumzana uLincoln olukamnumzana uLincoln utyikitya ukhululekile wathi utheni uzile ukuba undihleke usazi ukuba ndiyafa ngomso yathi thabatha loo nto isuse apho iyandihleka kuphela nje kwaye akazange akwamkele oko yathi hayi andikufuni oko wathi wenza nje kuphela yathi ukuba lowo bekungumongameli wathi ibiya kuba nalo uphawu lwesizwe kwaye ibiya kuba nephepha lakhe elifaneleyo wathi kodwa ngumtyikityo wakhe yathi ndiyakuba zinjani umtyikityo wakhe yathi iyandihleka nje uzama ukuba ndizive kamnandi kwaye nje waqalisa ukukhala wafulathela inkwenkwe yadutyulwa ngentsasa elandelayo kwazemva kokuba inkwenkwe ifile kunye negama likamongameli kwesi siqwenga sephepha ukuba wayixolela ngoko kwathini kwaye bakulinga oko kwinkundla yomanyano kwaye nasi isigqibo seenkundla zethu zomanyano ekusesona sigqibo seenkundla zonke zethu into abayithethayo ngamanye amaxesha asisithandi isigqibo sabo kodwa kufuneka sihlale ngakuso nakanjani na yabona ukuba lowo ngundoqo elo lelokugqibela kusathi esi sigqibo uxolelo asiloxolelo ngaphandle kokuba lwamkelwe njengoxolelo kwaye yiloo ndlela ilizwi likathixo liyo luxolelo ukuba liyakwamkelwa njengoxolelo kwaye lilizwi likathixo lingamandla kathixo kwabo baya kulikholwa baze balamkele akukhathaliseki nokuba ukhangele kulo kwaye uthi oko kuphithanisiwe kubekho iguqulelo ezisigidi na yonke loo nto isenokuba yiloo nto kumntu othile kodwa kum uselilizwi likathixo uYesu Kristu isekwanguye zona namhlanje nangonaphakade bophelelekile ukuba hlale ngakwela lizwi ko kumele ukugweba ibandla ngenye imini kwaye ukuba uligweba ngebandla lamakatolika abathi uya kuligweba ngayo ngoko leliphi ibandla lamakatolika uya kuligweba ngayo bahlukile omnye kusuka komnye uba uligweba ngamawisile ninamabhaptisi kuphelile ngani uba uligweba ngamapentekosti bonke abanye kuphelile ngabo kodwa akayi kuligweba ngebandla. IBhayibhile yathi uya kuligweba isabathi ngoYesu Kristu kwaye uKristu lilizwi. Ke uyabona ukuba singaphandle kwezizathu, lilizwi likaThixo elo asigweba ngalo. Kwaye akhathaliseki nokuba lincinane kangakanani na, ilizwi elinye libalulekile koku, satsho isityelelo 22:18. Okokuqala, ndiza kuqala kwiGenesis. UThixo wanika uhlanga loluntu ilizwi lakhe ukuze luzinqabise ekufeni isono kunye nosizi. Okanye nayiphi na intlekele ityathanga lamazwi akhe, uze ungawuchukumisi lo mthi uthile, kuba mhla uthe wadla kuwo ngaloo mini uya kufa. Kwaye ityathanga lingcono kuphela kweyona khonco lalo libuthathaka. Emiphefumlo yethu itsalwe ngaphezu kwesoko ikubambelele kweli tyathanga, yaphula libe linye lawo. Yiloo nto kuphela kufuneka uyenzile. UEva kazange aphule isivakaliso, wophula ilizwi ngoSathane. Leyo yayikukuqala kwencwadi. Esiphakathini sencwadi kweza uYesu kwaye wathi, umntu akayi kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi, hayi inxalenye yawo nje elinye apha naphaya, kodwa lonke ilizwi liphuma emlonyeni kaThixo. Xana wayefile wavuka waze waya ezulwini kwaye wabuya waze wanika uYohane, nto leyo awakuthethayo phaya emva kokuvuka kwakhe. Wathi, kungathini ukuba wathi uyakwenzeka ntoni kule ndoda? UYesu wathi, kuyini na kuni ukuba uyaqhubeka ndide ndifike? Engazincami ubomi bakhe buya kuba njalo, kodwa ulungiselelo lwakhe laliya kuqhubeka. Kwaye wamphakamisa kwisahloko seshini sesityhilelo kwaye wambonisa zonke izinto ezaziya kuza, ezo siphila kuzo mqu nesi siqendwana namhlanje. Engoko isahloko sama-22, isahloko sokugqibela, umqolo we-18, wathi, nabani na uya kususa ilizwi libe linye kule ncwadi okanye ongeze ilizwi elinye kuyo, isabelo sakhe siya kususwa encwadini yobomi. Ndiyabona ke siyakholwa ukuba umntu uphila ngalo lonke ilizwi likaThixo. Ndiyalikholwa kwaye ndiyazi ukuba liyinyani. Ukuba lincinane kangakanani, akunamsebenzi, uthabathe nje ilizwi elinye ukukwenza oko. Ndicinga malunga nendlela elincinane kwaye elingabalulekanga ngayo. Ndibona ukuba uninzi lwabahlobo bam baseCanada befeli apha. Khumbula ndandiseCanada xana ukumkani uGeorge, lowo endaba nenyhweba yokuya kumthandazela xa waphiliswayo eneso sifo sokuqina kwemithambo. Wayesiva ubunzima ngaloo mhla ukusuka kukuqina kwemithambo kananjalo. Halo wayenengxaki yesisu isilonda njengokuba uninzi lwenu maCanada lusazi namaMelika ngokunjalo. Kodwa ukumbona edlula esihla phaya ehleli kulaa nqwelwa wayengukumkani, waziphatha njengokumkani. Ukumkanikazi wakhe omhle ehleli ngakuye ekwilokho yakhe elihlaza kwaye nanjengoko wayesihla ngezidalato. Kwaye umhlobo wam kunye nam sasimi kunye, kwaye xana laa nqwelo eyadlulayo wajika nje intloko yakhe kwaye waqalisa ukulila. Ndabeka isandla sam phezu kwegxalaba lakhe ndaze ndayintoni ingxaki. Wathi, mzana uBranham, phaya kuhamba ukumkani wam kunye nokumkanikazi wakhe, ke ndandinokukuxabisa oko. Ke ndacinga ukuba umntu waseCanada phantsi kwentloko karhulumente, ayintloko karhulumente kodwa useyintloko karhulumente waseNgilani kwaye edlula ngakukumkani, inokumenza umntu waseCanada alile kwaye ajike intloko yakhe alile. Kuya kuba njani xa sibona owethu ukumkani kwaye ukucinga ngayo, inxalenye yethu iya kuba ngukumkanikazi. Ngoko bonke abantwana babekhutshiwe ezikolweni, abantwana abancinane babenikwa incinane iflegi yaseBritani, iflegi yaseCanada ibizwa ngokuba yinto ethile. Zanu Fred, ibizwa ngantoni iflegi yaseCanada? Union Jack. Kodwa babanika incinane iflegi yaseBritani uba bayitshangatshangise, kwaye xana ukumkani wedlulayo bonke abafa abancinane bemaphandle betshangatshangisa eyabo encinane iflegi kwaye bekhwaza kukumkani. Kwaye kwakukho abadlala imculo abadlalayo, "Thixo sindisa ukumkani" njengoko wayematsha esitalatweni. Ukuba unokufumana nje ubuya kuba nombono waloo nto okuya kuba yiyo kolo luvuko phaya. Kwaye xana bayalelwa abafa abancinane uba babuyele esikolweni nje wakuba umngcelele uphelile, kwaye abafa abancinane bebuyela emva, esinye isigoo salahlekelwa yintombazana encinane. Kwaye baya kuyo yonke indawo kufumana mfo omncinane benyuka besihla ngezitalato, kwaye ekugqibeleni emva kwepali yocingo lwemfonomfono kwakumi intombazana encinane, intwanana encinane, intombazana emfutshane ilila ikhupha intliziyo yayo encinci. Ke utitshala wayiphakamisela phezulu kwaye, "Yintoni ingxaki? Ngaba umbonanga na ukumkani?" Yathi, "Ewe, imbonile ukumkani." Wathi, "Ingaba awuyitshangatshangisanga iflegi yakho?" Wathi, "Ewe, ndiyitshangatshangisile iflegi yam." Wathi, "Ke ngoko kutheni ulila?" Yathi, "Uyabona titshala, ndimncinci kakhulu, abanye bebemi ngaphambi kwam bebebakhulu, kwaye ndiye ndatshangatshangisa iflegi yam kodwa akazange ayibona kwaye yayiphazamisekile malunga naloo nto ke lowo esenokuba nguloo kumkani uGeorge akazange ambone loo mfo mncinane ngesithoba senokuba kazange ayibone intliziyo yakhe yokuthanda ilizwe kunye nendlela awayeziva ngayo ngakuyo wayemfutshane kakhulu kodwa akunjalo ngokumkani wethu ow eyona nto incinci incinane esiyenzayo uyayibona kwaye wazi kwa ezo zinto neencinga ezo zisentliziyweni yethu nantoni na esiyenzayo nokuba incinci kangakanani na kwaye simkhonza njani yena njengoko sikhonza omnye komnye ukuba ndikuthanda ndingathini ukumthanda yena yabona njengoko nenze ngako kwabo bancinane bangabam oko ndikwenze kum yabona zizinto ezincinci ezo sizishiya zingenziwanga ngamanye amaxesha oko kophula lonke ityathanga yabona kwaye makhe sihambe sikhululekile nje ingqondo yobuhlelo kwaye silibale malunga nezi zinto ezincinane ezi zizizo ngokwenene izinto ezibalulekileyo yonke into lonke ilizwi likathixo libalulekile kukho nanye kulo enokushiywa ngaphandle simele kukuthabatha lonke ilizwi lakho kanye ngendlela elabhalwa ngayo ndimi emnyango watsho uyesu kwesi sigaba selawudika kwaye ndiyankqonkqoza ingaba uye waqaphela ukuphela kwesigaba eso wathi wakhutshelwa ngaphandle kwebandla lakhe zonke ezinye izigaba zebandla wayengaphakathi ebandleni amawisile namalutere nanjalo njalo wayengaphakathi ibandla kodwa apho ungaphandle iimvumo nkolo zethu nezinto zamqhuphela ngaphandle ebandleni kodwa umi phandle phaya usankqonkqoza lowo uthe weva waza waluvula ucango ungena kuye naye ndidle naye kwaye ndimnike impiliso ngenxa yamehlo akhe kunye neengubo kwaye ndimnike ubutyebi bezulu lowo uya kundiva ndinkqonkqoza bendicinga ukuba ndingacinga ngegama lelagcisa lizobe lazoba umfanekiso gxelo emnyango xana yena uyazi yonke imifanekiso emihle kuqala kufuneka idlule emgceni okanye kwiholo yabagxeki ngaphambi kokuba ikhonywe kwiholo yodumo laa mzobo wokuqala ngoku ungabalela kwizigidi zeedola kodwa uyabona kufana nebandla limele kukudlula kwiholo yabagxeki sidlula apho uya kubizwa umqenqeleko ongcwele uya kubizwa ngayo yonke into kodwa ukuba unokubamba nje indawo yakho kukristu ngoko ngenye imini uya kusithabathela kwiholo yodumo kodwa kuqala kufuneka simelane nokugxekwa kukho apho ubuncinane bethu buma khona kulapho bubonakalisa khona lo ungenako ukumela ukohlwaya ungumntwana ongumgqabo kwaye hayi umntwana kathixo akukhathaliseki nokuba uzimanya kangakanani nenkonzo kunye nantoni na ayenzileyo usenjalo ukuba akanako ukumela ukohlwaya ungumgqabo kwaye akangumntwana okwenene kathixo kodwa owenene umntwana woqobo kathixo akakhathali nokuba lithini na ihlabathi yonke enye into iyeyesibini unengqondo yakhe kukristu kwaye oko kuyayigqiba loo nto nantoni na ukristu athi yenze uya kuyenza naphi napho imvana iyakhona akunye nayo naphi na kwaye ngoko ubona ukubonakala kwakhe ubukho bakhe kunye naloo nto ayenzayo soloko ekunye nabantu bakhe umtshakazi wakhe uyamthanda yena ngenye imini uya kubakho isidlo sangokuhlwa somsitho kwaye eli gcisa nangona kunjalo xa nalidlula kubagxeki iqela labagxeki lahlanganisana ngakweli gcisa andinako nje ukucika ngegama labo ndizama ukucika ngomichael angelo kodwa wayengumkroli wesikhumbuzo sikamoses kodwa andikwazi ukucika ngegama lakhe kodwa nangona kunjalo wathi umfanekiso wakho ubalasele wathi akukho nto leyo endinokuyithetha nxamnye nomfanekiso kwathi ngokuba uphethe isibani esandleni sakhe oko kuboniswa ukuba uyeza ngokunjalo kobona busuku bomnyama wathi kwaye ngoko usemnyango ngentloko yakhe nendlebe yakhe ke akayi kuba ukuqiniseka ukuba akumphosi okona kubiza kutyhafileyo ujikele indlebe yakhe elucangweni kwaye ungongoza emnyango wathi kodwa uyazi mhlekazi kukho into enye oyilibeleyo emfanekisweni wakho kwaye igcisa kwaluthabatha ubomi balo bonke ukuzoba lathi yintoni leyo ndiyilibeleyo mhlekazi wathi akukhathaliseki nokuba kangakanani na emkqonkqoza yabona ulibele ukufaka ileji kulo akukho leji elucangweni ukuba uya kuqaphela ucango akukho leji kulo oh lathi igcisa ndilizobe ngolu hlobo uyabona mhlekazi lathi ileji ingaphakathi nguwe lowo ovula ucango uvula ucango oh umntu yintoni ayinkqonkqozela emnyango womntu uzama ukuzuza ukungena uzama ukungena ngaphakathi mhlawumbi nento afuna ukuxelela yona okanye ayithethe kunye nawe unomyalezo wakho kwaye naso isizathu sokuba abantu banqonkqoze omnye kumnyango omnye banesizathu esithile sokukwenza oko akunakubakho eso senzo ngaphandle kwesizathu esithile ubungayikuya endlwini yomntu ngaphandle kokuba kukho isizathu esithile sokuba uye ukuba akukho nto iyenye ukundwendwela uthabathele umyalezo okanye into ethile kukho isizathu esithile sokuba indoda iye kunkqonkqoza kumnyango wenye indoda naphi napho kukho umbuzo kufuneka ukuba kubekho impendulo bekungayi kubakho umbuzo ngaphandle kwempendulo ke yiloo nto esiyikhangelayo ebhayibhileni le mibuzo yosuku ibhayibhile inempendulo kwaye ukristu uyiloo mpendulo ngoko abantu abaninzi ababalulekileyo baye banqonkqoza eminyangweni ukuhla njalo ngexesha lobomi kwaye abaninzi banqonkqozile kumaxesha adlulileyo kwaye phaya mhlawumbi amaxesha ayaqhubeka kuyakubakho abaninzi kwakhona abantu ababalulekileyo ngoku into yokuqala mhlawumbi ukuba umntu othile unkqonkqoza emnyango wakho ukuba ubunganabanabo ubuya kuchwechwa ujikele kwaye utsalele emva umkhusane ubone ukuba ngubani ophaya ukuba uxakekile njengoko sibanga ukuba sinjalo namhlanje xakeke kakhulu ukuba ungaya enkonzweni xakeke kakhulu ukwenza oku kwaye uyasi ibandla lam alikholelwa kolo hlobo lwento kwaye uyabona siphumile nje kancinane ekulungiseni ngamanye amaxesha elizwini kodwa utsalela ngasemva umkhusane ngoku ufuna ukubona ukuba ngubani na omi phaya kwaye ukuba indoda ebalulekileyo ngokukhawuleza ubalekela iminyango ngoku makhe sibuyele umva nje kancinane kwaye sithabathe abantu abambalwa abo banqonkqozayo makhe sibuyele emva size sicinge ngofaro eyiphutha umakhulu amaninzi eminyaka eyadlulayo ungathini ukuba ukuba ufaro ukumkani waseyiphutha wehla weza endlwini yomlimi kwaye lo mlimi wayekade eluhlobo elungavumelani kunye nofaro kwaye akazange akholwe kwimigaqo-nkqubo yakhe kwaye wehluka kuye kwaye kodwa apha kumi ufaro emiye emnyango womenzi wezitena okanye umxovule wodaka njengoko besiya kubabiza oko ezantsi eyiphutha kwaye utsalela umkhusane wakhe emva kwaye phaya kumi ufaro oligorha emnyango kwaye uyankqonkqoza uncume ebusweni bakho ngokuba loo mlimi ubeya kuvula utsango aze athi ngena faro omkhulu wangamkhonzi wakho othobekileyo angafumana ubabalo emehlweni akho ukuba kukhona ntoni na phakathi kweendonga zam ndinjengekhoboka kangangoko kuwe faro undibeke ngaphezu kwabazalwane bam uze endlwini yam xana ndiyindoda elihlwembu undwendwela ookumkani kuphela kunye nababekekileyo nabantu ababalulekileyo kwaye ndingongabalulekanga kodwa undindwendwele undinike imbeko faro yintoni umkhonzi wakho othobekileyo angayenza kungakhathaliseki ukuba yintoni ufaro aya kuyicela mqukwa ubomi bakhe ubeya kubunikela ngokuqinisekileyo yimbeko okanye sithi umzekelo uAdolf Hitler ongasekhoyo xana wayeliqhawe lasejamani bekungathini ukuba wathi wehla waya kwindlu yejoni kwaye elo gquba lincinane lamanatsi amajoni onke emise ngeentla zonke kwaye into yokuqala uyazi ngokuba umntu othile wanqonkqoza emnyango kwaye ijoni elincinci lapho ndiziva kakubi ngale ntsasa nkosikazi baxele ukuba bahambe aye wachwece waya ngasemnyango watsalela umkhusane emva wathi myeni myeni tsiba ngokukhawuleza yintoni ingxaki ngubani omi phaya nguHitler iqhawe lasejamani ow bed elaa joni lincinane latsiba laphuma lanxiba iimpahla zalo ngokukhawuleza kwaye le ma kwingqalela lahamba layaphaya emnyango lavula umnyango kwaye laluvula ucango laze lathi onoloyisa uHitler yabona wayeyindoda enkulu kwiintsuku zakhe ejamani yintoni endingayenza ukuba wayethe hamba uyotsiba elweni phandle phaya beya kuyenza loo ukuba akusekho akukho ndoda ebalulekileyo ejamani ngemihla yamanatsi kunokuba uAdolf Hitler wayenjalo wayeyindoda enkulu kwaye yena kwaye engakanani imbeko xana endwendwela kuphela iinjengele kunye namadoda amakhulu kodwa apho usemnyango wendoda encinci ehamba ngeenyawo ow ngokuqinisekileyo ibiya kuba imbeko enkulu kuye ke ngoku kungathini ukuba iFlagstaff siza kuyizisa kufutshane ekhaya kungathini ukuba ngale ndijikalanga ukuba umongameli wethu umnzana uJohnson uLB Johnson thini ukuba ebenokwehla kwinqwelomoya phandle apha ndaweni ithile kwaye ngoku sonke nje sikudido olunye lwabantu sonke singamahlwembu mhlawumbi omnye unomsebenzi ongcono kancinane mhlawumbi indlu engcono encinane kodwa emva kwako konke singabantu nje kodwa ngathini ukuba uyehla eze endlwini yakho ezantsi apha mhlawumbi oyena uthobekileyo kuthi kwaye anqonqoze emnyango kwaye uye emnyango kwaye phaya kumi umongameli uLB Johnson ngokuba ndiya kuba liwonga elikhulu usengohluka naye kwezopolitiko kodwa uya kuba yindoda ebekekileyo ukuba nomongameli wase-United States emnyangweni wakho ungubani wena okanye ndingubani mna kwaye phaya kumi uLyndon Johnson emnyango wakho nangona unokuba ngumsosiyali okanye umriphabliki okanye wahluke kuye ngesigidi semayile kodwa nangoko iya kuba liwonga uyazi into ngenxa yokuba uye waphiwa eli wona ngokuba umabonakude uya kuyiphosa kwisikrini ngokuhlwa nje ngokuqinisekileyo amaphephandaba phakathi ngomso aya kuba nezihloko kuwo khona apha kwiphepha seflagstaff ukuba uJohn Doe umongameli waseUnited States uye wantingela kwelaseflagstaff izolo engabizwanga kwaye nje waya ezantsi nangaphandle kokumenya kwaye wanqonqosa emnyango wakho thobeka loo mongameli ubeya kuba negama lokuba uyindoda ethobekileyo njengoko emkhulu enjalo ukuza kowam okanye kumnyango wakho singabantu abangento ngoko wehla waza wathetha kuthi ukuba uya kuhamba wehle ngesitalato okanye ewe ndingumfo umongameli ube ndindwendwele yimanci makhe ndifumane yakho ndifumane yakho inkangeleko khangela ngqoku ngoku ukhangeleka njani xa uhamba ubuya kuba ngumntu obalulekileyo oqinisekileyo ungatheni ukuba ukumkanikazi wasengilani unokuza nangona ungekho phantsi kolawulo lwakho kodwa ingaliwonga kwabanye benu bafazi ukonwabisa ukumkani wasengilani nangona ningekho phantsi kolawulo lwakho kodwa nangoko ungumntu omkhulu ungoyena kumkanikazi mkhulu ehlabathini ngeli xesha ngokuqinisekileyo unjalo oko kukuthetha kwezopolitiki kodwa ukuba ebekutyela encinane intwana yokuhombisa eludongeni lwakho leyo oyixabisileyo kakhulu ubuya kumnika yona ukuya kuba liwonga kuwe ukwenza oko ngokuqinisekileyo ungokumkanikazi wasengilani kwaye ubuya kuba sembekweni ngomongameli kwaye wonke umntu ubuya kuthetha ngokuthobeka kokumkanikazi wasengilani entinga ukuya kubona umfazi othile eflagstaff umncinane umntu ongento kwaye amaphephandaba ebeya kuyiqulata kwaye iindaba beziya kuyidanyazisa kodwa uyazi oyena mntu ubalulekileyo wexesha lonke uYesu Kristu unkqonkqoza emnyango wenu kwaye ujikisiwe ngaphezu kwabo bonke okumkanye namagunya lawo akhe akhona njalo oko kwaye usenokumamkela kwaye uphume uze uthethe into ethile malunga naloo nto ihlabathi langaphandle liya kuhleka kubuso bakho akukho zindaba eziya ku ubani na unokuza endlwini yakho nawuphi na omkhulu kunoYesu Kristu ubani unokunkqonkqoza emnyango wakho omkhulu kunoYesu Kristu ubani unokuyenza loo nto nyana kathixo ubani na unokunkqonkqoza endlwini yakho ubani na onokubaluleka nangaphezulu kwaye nangoko uyankqonkqoza usuku nosuku kwaye ukuba nkquthe wamamkela ubizwa ngokuba ungumbaxo ke bona indlela ihlabathi elibazi ngayo abangabakho njaloko kodwa ngoku akayi kuza naphandle kokuba ube nesizathu sokuba eze kwaye ucinga ukuthobeka kukamongameli uJohnson okanye kumkanikazi wasengilani okanye nawuphi na umntu omkhulu indlela ebekuya kubonakaliswa ngayo ukuthobeka kwaloo mntu ubalulekileyo ukunkqonkqoza emnyango wakho kukangakanani malunga nokuthobeka konyana kathixo thina singaboni nangaphandle kwaboni abangcolileyo abazalelwe esonweni bemneliselwe ebugwenxeni abeze ehlabathini bethetha ubuxoki kwaye ngoko unyana kathixo uyakuza aze anqonqose emnyango wenu ngoko ukumkanikazi wasengilani usenokukucela uncedo kuwe usenokuthabatha into ethile esuka kuwe ke ngokunjalo nomongameli usenokukucela ukuba wenze izinto ezo ubungafuni ukuzenza usenokukucela ubutyebi obo ubungafuni ukunikezela ngabo kwaye obo bebungayi kuthetha nto nje kuye kodwa uYesu uzisa into ethile kuwe xana enkqonkqoza uzisa uxolelo musa ukwala kuba njengoko kwalingwa kwiinkundla zethu apha ke kuya kuba njalo ebukumkanini bezulu ukuba wankqonkqoza kwaye wazisa uxolelo kwaye walala uze ufele ezonweni zakho uya kutshabalala nangona waba newonga lokuhlala kumhlangano ofana nalo nokuba ube newonga lokuza emvuselelweni okanye ibandla lakho waze weva umalusi wakho eshumayela umyalezo wevangeli kwaye wabane uthi ewe ndandiphaya mhlawumbi wena kunzima ukuxela konke oko onokuthi ukuthetha ndeva ukucula ndakonwabela ndeva ubungqina babuyinene kodwa ubalile bona bekungathini ukuba bendiseyindoda eselula ndize kwaye ndifumane inenekazi eliselula lalilihle lalingumkristu laliyakwenza lalinayo yonke imfane awunako ukufumana isiphoso kulo kodwa umele kukuzibekela bucala izithethe zabantu uthi ow ndiyakholwa ukuba oko kulungile ndiyabona ndilungisile kodwa umele kukuba ukwamkele oko wena ngoko lowo mfazi uba yinxalenye yam ngoko uba yinxalenye yelizwi elingumtshakazi ukuba ulilizwi umtshakazi uya kuba ngumtshakazi olilizwi yabona ngokuqinisekileyo uya kuba njalo yabona kumele ukuba ulamkele uyaku ungathetha loo nto uyifunayo ungaqhayisa amalunga nomongameli kodwa ngokwesiqhelo xana ithuba likayesu lifika kumnyango wethu sisuka nje simjikele ecaleni yabona nje asifuni into yakwenza na sike ngolunye usuku ungathini ukuba unkqonkqoza emnyango womntu othile ngoku makhe siguqule nje umfanekiso kanye umzuzu kungathini ukuba uye waya waze wankqonkqoza emnyango womntu othile kwaye ube unento ethile ngenxa yabo kwaye emva kwako konke bona kuwe bebengaba njengawe kuthixo ke ukuba uyenza ngokuba ulungile kodwa awunantambo zibotshelelweyo ke xana wankqonkqoza kumnyango womntu othile kwaye bakroba ngefestile baze bavala umkhusane okanye abezanga kwasemnyango kwaye bathi ngelinye ixesha ke ndingathanda andinaxesha ngale ntsasa uyazi ukuba yintoni oya kuyenza mhlawumbi into efanayo bendiya kuyenza nabo bonke babo ubungasayi kubuyela umva nanini na kodwa hayi uyesu ndimile kwaye ndiyankqonkqoza ukunkqonkqoza okuqhubekekekayo yabona lowo ufunayo hayi okhangelayo ofunayo lowo unkqonkqozayo nkqonkqoza ukunkqonkqoza kukuqhubekeka nkqonkqozayo yabona lowo ufunayo nalowo unkqonkqozayo uyaku hayi nje njengomzekeliso womgwebo ongalungisiyo umfazi waye waze wafumana impindezelo ukuziphindezela kodwa kazange akwazi ukuyifumana yena ngokuqhubekekayo wankqonkqoza waze wabongoza waze wathi nje ukuze ndimqode yakuphindezela kutshaba lwakhe obekaphi nake ubawo osezulwini yabona kufanele ukuba kube side esinkqonkqoza emnyango wakhe bekufanele ukuba nguadam owayebaleka ukunyuka nokuhle emyezweni khwaza bawo bawo uphi na kodwa endaweni yoko endaweni yoko yayinguthixo owayebaleka inyuka esehla emyezweni nyana nyana uphi na yabona oko kubonisa nje oko sikuko sisoloko sizifihle endaweni yokuba siphume kanye kwaye siyivume sizama ukubaleka sizimele emva kwento ethile leyo nje imvelo yomntu sinayo ngaloo ndlela ewe mhlekazi ubuya kubanika aba bantu okona kungcono onayo yonke into kodwa ubungekhe umamkele uyesu anditsho nina kodwa nditsho abantu apho okanye mhlawumbi usenokutsho oko usenokuthi mshumayeli ndikwenzile nje oko ndiye ndayivula intliziyo yam kwaye ndavumela uyesu ukuba angene ngaphakathi ndakwenza oko kwiminyaka elishumi eyadlulayo ndakwenza oko kwiminyaka engama-20 eyadlulayo ke oko ndisenokuba nje kuchanekile kanye kodwa ingaba oko kuko konke okwenzileyo yabona ndifuna kukubuza ngoku ukuba ungamema nabani na endlini yakho kwaye ngoko xana ungena emnyango umntu othile akumemele ngaphakathi gcele athi ngena ngaphakathi ewe ndinenjongo ndiyakuphumela ngaphandle kwedolophu kwaye ndibekwe embekweni uyabona leyo yindlela abantu abanintsi abamamkela ngayo ukristu ndiya ndi ndingowe bandla ndingoka omkhulu njenanje indawo ezantsi apho apho ugqirha uPHLL engowakhona uyazi kwaye yeyona cawe inkulu usodolophi uyaphaya nayo yonke into uyazi ndingowela bandla bayamvumela ukuba angene nje kangako ehe ndiyakumamkela yabona ngenxa yenzuzo yobuqu kodwa yintoni ngoko xana uyesu engena entliziyweni abantu abaninzi bayamamkela ngokuba bafuni ukuya esogweni kodwa xana uyesu esiza entliziyweni yakho ufuna ukuba yinkosi hayi nje umsindisi kodwa yinkosi kananjalo inkosi ngumlawuli ungena ngaphakathi ukuthabatha ulawulo ngoko uthi ingaba kunjalo oko mzana uBrenham ngokuqinisekileyo ungatheni ukuba ukuba ndikumemile endlwini yam uze ungene emnyango kwaye unkqonkqoze emnyango ndaze ndakhangela ngaphandle ndathi ewe ngena ngaphakathi ukuba unokundinceda ke wenza njalo kodwa ngoko xana ungena ngaphakathi ngoko andifuni ukuba ugxhuphuleke ujikeleze endlwini yam ummakanye phaya emnyango kumbulani isiqendwana sethu sithi iminyango ngaphakathi komnyango ngoku ngaphakathi entliziyweni yomntu kukho iminyango emininzi emincinane kwaye loo minyango mincinane igubungela izinto ezininzi umvumeleni nje angene oko asikuko konke okwaloo nto xana engena ngaphakathi ndandisiza endlwini yakho ukuba uthe wandamkela emnyango ngokuba ukuba uya kuthi ngena ngaphakathi umzwana uBrenham ndiyavuya kakhulu ukukubona ndiyakuthi ke yingheba kum ukuza ndingene endlwini yakho oh ubungekhe uze uhlale phantsi mzana uBrenham hambahamba endlwini yethu zenze uzive usekhaya oh bethu bendiyakuya ngaphaya kwisibandisi fridge ndizifumanele enye ezaasandwiches nkulu malunga nolo hlobo ndikhulule izihlangu zam ndingene egumbini lokulala ndize ndingqengqe phantsi kwaye bendiya kuba nokwenene ukutya okumnandi yabona ngokuba ndizive ndamkelekile undenze ndaziva ndamkelekile ke ngoko ndingayixabisa loo nto ukuba wenze ndizive ndamkelekile kodwa ukuba ndithe ndaya endlini yakho waze wandixelela uma phaya emnyango ngoku ungakhe uhambe ugxuphuleka ujikeleka bendingayi kuziva ndamkeleke kakuhle ubungaziva njalo wena hayi yabona ubungenakuziva wamkelekile umntu othile kumemele ngaphakathi waze wathi ngoku linda ngena ngaphakathi kodwa yimakanye phaya ngoko kukho umnyango omncinane xa nawungena entliziyweni yomi siza kuthetha njengemibalwa yayo yabona asinaxesha lakungena kuyo yonke le minyango uba kukho emininzi yayo yabona kodwa sithi kwimizuzu elishumi elandelayo makhe sithethe ngemibalwa iminyango emithathu ngoku kwicala lasekunene lentliziyo yomntu xana ungena emnyango kukho ucango oluncinane kwicala lasekunene kwaye olo lubizwa phakathi phaya ucango lwekratsha oh bethu musa ukuya ungena ngalaa mnyango abayifuni inkosi phakathi phaya kulaa mnyango elo likratsha ndingowegazi luluhlaza ndiyakukhathalela oh ngokukhangela ndiyakuxelela ndiyabona likratsha musa ukugxuphuleka phakathi phaya ngoko akanakuziva emkelekile koko nje ugcina loo mnyango lekratsha uvaliwe ufanele akuhlaze yabona yiloo nto eza ngaphakathi ngenxa yayo ndifuna ukundixelela ukuba kufuneka ndihle ndiye phaya kwaye ndenze njengabanye bonke ke akukho mfuneko yokwenza njalo leyo yenye into engokuqinisekileyo ke ndiyakukuxelela yintoni ucinga ukuba ndiyakuyenza xana ndisiya kwibhunga leshishini kwixesha elilandelayo yintoni ndiyakuyenza ukuba ndihlangana nomqeshi wam ngomso kwaye oko bekuya kufuneka ndiwufumane loo moya kum kwaye bendiya kutsibela phezulu phaya esiphakathini somsebenzi wam kwaye ndiye ekuthetheni ngeelwimi ow loo nto ebiya ngundihlazisa hayi hlala ngaphandle phaya yabona nantsolo yabona ehe uya kumvumela uyesu angene ngaphakathi uya kuzimanya nenkonzo kwaye ubeke igama lakho kuye wamkele uyesu njengomsindisi wakho kodwa kutheni malunga nokuba yinkosi yakho xana yena elawula ngokupheleleyo xana eyinkosi unako konke kokwakhe uzinikezele ngokupheleleyo kuye ngoku kodwa elaa kratshi lincinane oh uthetha ukuba kuthi bafazi kuya kufuneka ukuba siziyeke iinwele zethu zikhulu ke yiloo nto ayithethileyo kuya kufuneka siyeke ukuziqapha okanye izinto zokuziqapha yiloo nto ayithethileyo ke yintoni ocinga ukuba iqela lam lomthungo beliya kuyenza bebeya kundibiza ngothi tula kudala ke nje gcina ekratshi lapho qhubeka uya kuma emnyango obo kukuphela kobude anokubuhamba kodwa xana sele ulungele ukuwuvula laa mnyango mvumele angene ngaphakathi iya kukucocela lona iibhulukhwe ezimfutshane ziya kuphumela ngaphandle apha emgqomeni wenkunkulu kwaye iziqabo ziya kubuyela kumgqomo wenkunkulu kwaye umchebi uya kulamba kusekufeni ukuba nje ucheba iinwele zabafazi ikholwa lenene ngoku uthi oko aku ow ewe uyayenza ngokunjalo yiloo nto eyathethwa yibhayibhile kunjalo oko yabona kukho ilizwi elincinane phaya elo ungafuniyo ukuba yena agxuphuleke ke umalusi wam andikhathali ukuba yintoni umalusi awayithethayo yiloo nto eyathethwa yibhayibhile ihlazo ukuba umfazi enze njalo ke uthi simele kukuzifundisa izinto mzana uBrenham yindlela yokufumana umoya oyingcwele kwaye nendlela yokuba koku oku ya uya kuyifunda njani i-algebra ukuba akubazi o aebhece bakho abazi nkqu nendlela yokukwenza njenge ukukhangeleka njengomnye ukunxiba njengomnye lihlazo ukubona aba bafazi esitalatweni namhlanje ndiye ndaya kwindawo izolo xana ow abanye beqela eligqothekileyo langena bona amadoda ebeneenwele emehlweni awo zisihla kwaye zijingele imiqolo yabo kwaye njengemipitshi njengabantwana abancinci bezinxiba besiya esikolweni benxibe izihlangu ezikhulu ezindala umlomo uvuleke ngokwesiqingatha ubunokutsho ukuba bebezijubaqa kwaye bangena phaya ngolo hlobo bathi singamafrentshi ubani ehlabathini anokuqesha indoda elolo hlobo kwishishini lakhe baziphilisa njani kwaye ndabona isibini samakhwenkwe enene ehleli ngapha ya asuka kula university sezantsi phaya oku kungaqhelekanga kwenza okanye ndiyakholwa ukuba bazibiza ngokuba ziingcukuthu okanye uqongqothwano okanye into ethilelolo hlobo ezinye zezo zinto ziphuma engilani kwaye ngoko khona phaya ngolo hlobo ubana nokuqesha indoda enjengaleya ukuba imsebenzele ungayibeka indoda enjengaleya kwishishini lakho nina bosomashishini ukuba uyakwenza uya kukho into ethile awukasondeli ngokwaneleyo emnqamlezweni okwangoku khangela kwaba bafazi phandle esidalatweni kwaye oko isihlazi mhlawumbi abafazi abancinane abamsula benxibe ezimpahla zincinane ezincinci yabona ke yihlazo elo indlela abakhangeleka ngayo ke kutheni mfazi uyakrexesha but linda umzuzu apha mfana ndiziphethe kakuhle njengokuba ndi oko kusenokuba njalo kwezakho iingcina kwaye kusenokuba njalo kungqinelwe nangoxilongo lwezonyango ukuba usenokuba njalo kodwa khumbula ngomhla womgwebo uya kuphendula ngenxa yokukrexesha uyesu wathi wonke umntu okhangela umntu oyinkazana ukuba amkhanuke usele mkrexezile entliziyweni yakhe kwaye wazibonakalisa ngokwakho kuye bona indlela umtyholi abamfanekise ngayo mhlazo nyala uyabona banomoya ngumoya lowo ukwenzayo oko ngumoya ongengcwele kodwa umoya oyingcwele woqobo uya kumenza umfazi anxibe ngokundilisekileyo kwaye akhangeleke engcwele unkosikazi wam wathi kum ngelinye ixesha asisihla ngesidalako saze safumana umfazi enxibe ilokho emva kwilizwe lethu yayinto engaqhelekanga kakhulu yabona akukho mapentekoste maninzi kakhulu emva phaya ke sifumanisa ukuba wayenxibe ilokho kwaye wathi bhili wathi ndiyabazi abanye babo bafazi bacula kwiikwayala apho ezantsi kula mabandla that ngokuqinisekileyo wathi ke kwaye babanga ukuba bangamakristu that sithandwa khangela yabona asingabo wathi kutheni abantu bakuthi that khangela sithandwa asingabo abohlanga lwabo kwaphela wathi intoni wathi bangamamelika that ewe kodwa asingawo wathi asingawo that hayi that xa ndisiya eGermany ndifumana umoya waseGermany xa ndaya eFinland kwigumbi lomphunga phezulu phaya abaninzi beyo mafinish niyazi abafazi bahlamba amadoda ke lowo ngumoya nje wamafinish abantu abalungileyo abanamandla kodwa ufumana naphi na apho uyakhona ufumana umoya wesizwe uya ebandleni kwaye ukhangele umalusi ukuba unobundlobongela ngenene kwaye uyaqhubeleka ibandla liyakuba kwayiloo nto ini yabona bathabatha umoya womnye konke endaweni yomoya oyingcwele naso isizathu sokuba sibe nemfundiso egqwetheke kangaka yebhayibhile endaweni yokubuyela umva akuyilo bathabathe umoya wehlelo elithile yabona kodwa ilizwi belingaqhelekanga nje kubo njengoko lalinjalo ngemihla xana uyesu esiza embonakalweni esazisa ivangeli yokwenene yenyani bathi ungumtyholi ungubhelizebhuli yabona kodwa phaya uyayifumana aye wathi ke ngoko asingawo amamelika siyintoni that ubukumkani bethu bobaphezulu yabona sikhululekile sizelwe ngokutsha ubukumkani bokathixo bungaphakathi kwenu yabona yenzani njengaphezulu phaya ningabathunywa abasuka phaya that singabemi apho siphila apho enyameni kodwa umoya wethu singabahambi nabasemzini singaba semzini kwihlabathi ngoku nkqu nakwisizwe sethu kuba siye sasamkela isimemo xana sankqonkqozayo entliziyweni yethu sokuba sibe inxalenye yakhe ilizwi lakhe ilizwi liyasilungisa lisenza siphile kwaye lisenza ukuba senze njengamakristu ixesha elithile eludlulileyo emazantsi ibali elincinane kwakukho ukumkani okanye umthengi babethengisa amakhoboka oko kwakungexesha localucalulo kwaye babe namakhoboka kwelasemazantsi babesiya bathenge kwaye bawathenge kanye njengokuba obuya kwenza inqwelomafutha esele isetyenzisiwe ukusuka kwamaninzi ngoko ndingumdibanisi ngokupheleleyo ndithetha umcalucalulo ndingumcalucalulo ngokuba andikhathali ukuba bacambulisa kangakanani na awunakuba ngumkristu kwaye ube ngumdibanisi oko kuchanekile kanye uthixo nku uyazahlula izizwe zakhe uyabohlula abantu bakhe phumani nisuke phakathi kwabo yena ungumcalucalulo musani nkqu ukuzichukumisa izinto zabo ezingahlambulukanga wamtsala uisrayeli olo hlanga lwamayuda ukuphuma kuzo zonke iintlanga kwihlabathi ungumcalucalulo kodwa ndikholwa ukuba nawuphi na umntu kumele ukuba abe likhoboka uthixo wenza umntu wenza amakhoboko andikholwa ukuba umntu kufuneka alawule phezu konke naluphi na uhlanga umbala okanye nantonina kodwa kukho ucalucalulo umthakazi kakristu wahluliwe ukusuka kwamanye amabandla kwaye oko kuchanekile kanye ibandla lemvelo nebandla elilelomoya ibandla lenyama ibandla ilizwi kwasoloko kunjalo uyesu weza kwabakhe abakhe abamamkela kodwa bonke abathe bamamkela ke lo babesidla ngokuba ngabathengi abathengisi bedlula kwaye bathenge la makhoboko ngaxesha lithile kwafika omnye kwintsimi enkulu kwaye wawabukela amakhoboko ayebethwe kalukhuni nayo yonke into yazi ayekude nekhaya ayengasaye kubuyela emva kwakhona amabhulu amaholandi bawela bawafumana bawazisa apho baze bawathengise kwaye abasaye kuphinda bambone utata kwakhona umama kwakhona bengasoze baphinde babone iintsana zabo kwakhona babazalisa omnye komnye bachola indoda enkulu bayizalisa kumfazi omkhulu kude nenkosikazi yakhe ukwenza amakhoboko amakhulu oh uthixo uyakubenza baphendule ngaloo nto ngenye imini kunjalo oko oko akulunganga njengoko uabraham lincoln watshoyo ngaxesha lithile xana wayesehla enqanaweni phaya enew orleans wothula umnqwazi wakhe ombhobho westofu wabona amathathu okanye amane amancinane amanegro esihla emi apho enganxibanga zihlangu apho babe nazo iinkomo yayilele kwaye yasusa iqabaka emhlabeni ayemile emva kokuba kungeniswe iinkomo ngaphakathi iinyawo zabo ezincinci ezindala zigqabhukile zisopha ayecula unezihlangu undinezihlangu kwaye bonke abantwana bakathixo banezihlangu xana wehlayo enqanaweni ezantsi phaya waya phezulu kwisibaya senkunzi yenkomo kwakukho indoda enkulu yomnigro eyayimi phezulu phaya bayibetha nxa zonke bavavanya intliziyo yayo kwaye bamleqa ukunyuka nokuhle esitalatweni ngesabhokhwe emva kwakhe ngoko bahlola intliziyo yakhe babone ukuba wayelungile na unkosikazi wakhe omncinane olusizana emiphaya ababini okanye abathathu abantwana bephantsi kweengalo zakhe ngolo hlobo ukumthengisa uba bamzalise kumfazi omkhulu uabraham lincoln omdala wafaka okuya phantsi komnqwazi wakhe umnqwazi wakhe phantsi kwengalo yakhe ngolo hlobo wabetha ngeqindi lakhe wathi oko akulunganga kwaye ngenye imini ndiya kuyibetha loo nto ukuba iya kuxabisa ubomi bam kwaye ngapha yakumyuziyam echicago khulele ilokhwe enegazi kuyo elo elakhulula elanigro ukusuka kokuya kwaye ndithi esasono kunye nezinto azilunganga thixo ndincede ukuzibeka nabo bonke abanye abalungiseleli bevangeli sizalwa sikhululekile abantwana bakathixo asinamsebenzi wayo nayiphi na imvumo nkolo okanye unqulo lokuziqhubela kwibhunga leenkonzo zehlabathi singabantu abazelwe ngokukhululekileyo kumoya oyingcwele sinelungelo siphuma kwizinto ezilolo hlobo ukuze sibe ngamapentekosta kunjalo oko ngoku sikhululekile akuyomfuneko ukuba sibotshelelwe phantsi kwezo zinto kwakhona kodwa lo mthengi wathi ekhangele kumakhoboko akho ikhulu okanye into ethile yawo kwintsimi enkulu wathi yitsho omnye umfo omncinane phaya kwakungafuneki ukuba bambeke isifuba sakhe sasiphumile nesihlulebo sakhe siphezulu kanye emsebenzini wathi yitsho ndifuna ukumthenga wathi oh hayi umnikazi wathi akathengiswa wathi ke ingaba ulikhoboko wathi ehe wathi ke yintoni emenza ohluke ngolo hlobo wathi ingaba umondla ngokwahlukileyo wathi hayi bonke badla phaya phandle kwindawo abatyelwa kuyo bonke kunye wathi ingaba ungumphathi phezu kwabo wathi hayi ulikhoboka nje ke wathi yintoni emenza ohluke wathi uyazi bendimangaliswa yiloo nto ngokwam kodwa wathi uyazi ngaphesheya kwilizwe lasekhaya apho babevela khona eafrika uyise walankwenkwe ungukumkani wesizwe kwaye nangona engowasemzini uziphatha njengonyana wokumkani oh ndacinga enjani yona into kubukristu bafazi yekani ukunxiba ezo mpahla ngolo hlobo madoda yekani ukuxela ezo ziqhulo ezingcweleyo nayonke loo nto singonyana neentombi zokumkani nxiba njengokumkanikazi nxiba njengenenekazi ziphathe njengenene musa ukuvumela iinwele zakho zikhule ukuhla ngolu hlobo ibhayibhile yathi akulunganga imvelo iyanifundisa ukuba indoda ibe neenwele ezinde kwaye lihlazo kunye nento engahlambulukanga ukuba umfazi athandaze iinwele ziqhekile kwaye kunjani malunga nezi lisikizi ukuba umfazi anxibe ingubo eyenzelwe indoda uthixo omkhulu waguqukiwe akaguquki kodwa nangoko namhlanje ukhululekile kanye njengokuba sinjalo sonke isizwe sethu hlazo makhe siziphathe njengoonyana neentombi zikathixo makhe siphile njengaye singoonyana bokumkani singabo kanye ngoku eli gquba lembutyulelo nobumdaka nokungxola njengenxa zonke abantu bazibiza ngamakristu kwaye baziphatha ngolo hlobo kodwa khumbulani safumana unkqonkqozo ngenye imini kwaye samvulela wangena ngaphakathi kukratshi nako konke kwemka amen andikhathali nokuba bandibiza ngantoni na
But my Savior was old-fashioned too.
Ingaba kunjalo oko nilivile iculo yiba ngodidi lwakudala musa ukuzama ukuxelisa umntu othile ungumzekelo wakho zama ukufana naye kwaye umoya okuwe uya kukunceda ukuba wenze oko yenza ubomi bakho bufane nobakhe kukho umnyango phaya ndifuna ukubiza omnye umnyango ndiba nexhala kakhulu Ugomnye umnyango phaya nje ecaleni kwalowo mnyango, ujikela ngakwicala sekunene, kwaye lowo mnyango, umnyango oya kubomi bakho babucala. Oh, oh, awufuni ukuba adlalele ngako oko. Ngoku, ukuba ndifuna ukuphuma ndiye kwitheko elincinane leziselo zomxube, eyintoni loo nto kuwe? Leliphi ibandla eliya kundixelela into endiya kuyenza? Aha, antsoko, uyabona. Isishumi somvuzo wam, ubani uya kundixelela ukuba ndenze ntoni? Obo, ubomi bam babucala, uyayenza le mali. Ndinobomi bam, ndiya kunxiba iibhulukhwe ezimfutshane ukuba ndiyafuna. Elo lilungelo lam laseMelika. Leyo yinyani ngokuqinisekileyo unjalo kodwa ukuba uyimvana kwaye hayi ibhokhwe uyabona iimvana yiloo nto asemva kwayo ziyakwahlulwa ngenye imini imvu inoboya yiloo nto kuphela enayo kwaye ayikwazi ukubuvelisa obo boya asicelwa ukuba sivelise isiqhamo somoya kodwa ukuba sithwale isiqhamo somoya kwaye okoko nje imvu iya kuthwala ayinyanzelekanga ukuba ivelise amandla nayo yonke into ekuyo imvu iyakwenza uboya ngokuba ingaphakathi layo linamandla kunye nezicwangcisimzimba kunye nezinto ezifunekayo ukwenza uboya kwaye xana ungumkristu uya kumelana nelizwi andikhathali ukuba nawuphi na omnye umntu uthini akunyanzelekanga ukuba usebenze nantoni na kwaye uhlise nantoni na tsala umpompe ungumkristu ukuzenzekelayo uthwala isiqhamo somoya yabona yabona kwaye yiloo ndlela eyiyabona kodwa abantu namhlanje abafuni ukuba udlalele ebomini babo babucala inye kuphela into oyenzayo uvula nje yonke iminyango ekhoyo ngoku yithi ngena ngaphakathi yesu ukhangele loo nto yenzekayo xana ubona encwadini umele kukwenza oku uya kuyenza ngokuba uyimvu indawo yokuqala ngoko kodwa ukuba ufuna nje ukuhlala mgcine emnyango yithi nje ndizimanye necawa ndilunge kanye njengawo yabona ndamamkela ukristu mhlawumbi oko yiloo nto nje oyenzileyo kodwa ingaba umenze inkosi uyabona ngoko inkosi ayinako ukubeka phantsi incwadi yemigaqo kwaye ithethe ilizwi ize ngoko ijike kwaye ilikhanyele kwaye ukuba uthi unomoya oyingcwele kwaye ibhayibhile ithethe into ethile omawuyenze uze uthi o andiyikholwa loo nto kumbula nje loo moya ukuwe ayingomoya oyingcwele kuba akanako ukuzikhanyela kunjalo oko akanako ukuzikhanyela wabhala ilizwi kwaye uyaligcina ukuze alenze yabona ke asingoyingcwele ngumoya kunjalo oko senokuba ngumoya wecawa senokuba ngumoya wamalusi senokuba ngumoya wehlabathi senokuba nguwo andazi ukuba yintoni na kodwa nokuba uyintoni na usenokuba ngumoya wehleko ndingumwisile ndingumbhaptisi ndingumrhabi ndingumpentekosti ndikoko oko ipentekosti ngokukhumbulani makhe ndingqalise oku ipentekosti ayingombutho ipentekosti ngamava lawo owamkelayo ninamawisile mabhaptisi makatolika nani nonke ninganawo amava wepentekosti awunako nje ukuzixokomezelela ngepentekosti kuba kukho ndlela yokuzixokomezelela nayo ndibe kusapho lakwabrenham amashumi 55 iminyaka yazi abazange bandicele ukuba ndibe ngubrenham ndazalwa ndingubrenham kwaye yiloo ndlela ongumkristu ngayo uzalwa ungumkristu kunjalo oko ngoko oh awo babomi babucala oh ndiyakuxelela umalusi wam uya kule ndijuquze senza ukuzibhijabhija banawo ngoko kulungile musa ukuza kundixelela into endinokuyenza kunye nento endingenakuyenza kunjalo oko uyabona awuyi kumvumela angene ngaphakathi nje mvumele ixesha libe lini uze emva koko ubuyele umva ekuzibhijabhijeni okanye kwi-rock and roll okanye nantoni na oya kuyenza ubone ukuba yintoni onokuyenza awunako ukuyenza loo nto umvumele angene ngaphakathi ngelinye ixesha kwaye uqalise ukunxiba iibhulukhwe ezimfutshane abanye benu bafazi ndiyazi ukuba ndinithabatha ixesha elini kodwa ndifuna ukuthetha into ibenye kwakhona ukuba ilungile kulo mba ndicinga ukuba wona mhlangano omkhulu inkosi eyakhe yandivumela ukuba ndiwubambele yona wawusebhombey apho ndandinama500 kodwa kunye na200 eafrika edurban kwibala lomdyarho ngalo mva kwemini ndathi emva kokuba bebone into enkulu kangako emangalisayo le inkosi yethu enenceba eyehlayo yaze yayenza ndathi iimishinari zinifundise ilizwi kodwa ilizwi lizwiswe ubomi laze lenziwa laphila oko akuthethayo kufuneka ukuba kuze ebomini kwaye ngoko xana kwabakho amashumi 25 empiliso esenzeka ngaxesha lini kunye nomthwalo emva komthwalo wezihlalo ezilungileyo zakudala phaya nje umthandazo omnye olula omncinane babembonile umoya oyingcwele nje abo bantu abo babengazi nkqu nokuba bangoobani kwaye nalapho bavela khona yiloo nto kuphela babefuna ukuyibona yabona kwaye ndabuza bangakho abafuna ukwamkela ukristu kwakukho amashumi amathathu amawaka abemi ngeenyawo zabo iindlalelwane zengubo zithwele izithixo ugqirha ubosworth ugqirha baxter kunye nabo baqalisa ukulina kwaye umzana ubosworth wabaleka wenyuka mzana ubrenham olusuku lwakho lokuthweswa isithaba umzana ubaxter mzana ubrenham ndiyazibuza ndicinga ukuba bebethetha ngempiliso yasenyameni laa nkwengwe yayisezandleni nasemadolweni ayo kwaye umoya uyingcwela wayixela apho yayivela khona yintoni eyenzekayo wathi uyathetha ucinga ngomzane wakho umalunga nesiqingatha seemayile emva phaya wayekhwele ibhokhwe elubhelo waze wenzakalisa umlenze wakhe ngakod itsho inkosi uphilisiwe nantso isiza inkwengwe iphethe iintonga zokuhamba ezandleni zayo ngolo hlobo kwaye kuthabathe malunga nemizuzu engama-20 ukuba umkhosi ubathulise ngoko le nkwengwe ezandleni zayo nasezinyaweni ngolo hlobo ezantsi yayingenako nkqu nokuphakama ihambaze obethu into eyoyikeka kangako yayicinga ukuba yayisiza phezulu phaya kubakhenkethi uyasi ukuya kwenza uhlobo lomxhentso wehlala kwaye ndathabatha ityathanga naze ndalishukumisa ndathi ukuba bendikwazi ukunceda eso sidalwa silusizi kwaye ndingakwazi ukukwenza oko bendiya kuba ngu bendingayi kufanela ukuma emva apho kodwa ndathi andinako ukumnceda kodwa ngoku ndinesibabalo esincinane ndingasitsala nje egiyeni nokuba yintoni na inkosi eyitshoyo kwaye xa na inkosi yakubonisayo yamxela ukuba wayengubani na yathi umama notata wakhe bahleli phandle phaya bangamazulu kwaye yathi banciphile akuqhelekanga umzulu iya kulinganiselwa kumagulu amathathu uba ubunzima kwindoda nganye ngengoko yathi abaqhelekanga kodwa le nkwenkwe yazalelwa kwikhaya lobukristu ngokuba kwelayo akwesokunene njengokuba ungena emnyana kukho umfanekiso kakristu kwindlu encinci yengca kwaye oko kwakuchanekile kanye umama wakhe kunye noyise baphakama kwaye elo ligama lakhe oko yayikoko yayikuko nayo yonke into abazange babe nako ukukhona ngakhangela ngaseva nazinambona emile embonweni phaya ngokuthe nqo kangangoko wayenokuba njalo kazange aphakame ebomini bakhe wazalwa engolo hlobo ndathi inkosi uyesu iyamphilisa wayengekho nkqu nasengqondweni yakhe ephilileyo ezama ukuhamba ebababa ngolo hlobo endalibamba ityathaka ndalishukumisa ngolo hlobo ndathi uyesu kristu nyana iyakuphilisa yima ngeenyawo zakho nanko iphakama iinyembe zisihla nasesiswini sakhe esimnyama njengoko wayesihla ngolo hlobo ndabona amawaka amathathu amawaka abemi bengubo bendinikela iintliziyo zabo kuyesu kristu akandandikwiklabhu yasekiwanis ndathi ngoku bandixelela ukuba ndandiya kuba ngumqengqeleko ongcwele xa landilishiya ebandla lamabhaptizi ke ukuze ndibe nobudlelwane nabo bonke abantu bathi ke uya kuba ngumqengqeleko ongcwele ndathi iqela labazalwane bangamabhaptizi bathi ndathi nathumela imishinari phaya kwikhulu elinama-50 iminyaka edlulileyo yintoni endibafumene beyo besathwala izithixo ngathi kodwa amandla ovuko lukayesu kristu amawaka angama-30 amamkela ukristu ngaxeshanye ngoko ndifuna ukuthi kuni bafazi niyazi ukuba kwenzeka ntoni kwabo bafazi ndathi kanye kuloo mhlaba nimi kuwo umoya oyingcwele uya kunizalisa kwaye xa nabaphakamisa izandla zabo ukuba bamkele ukristu njengomsindisi wabo baze bathi bakumka ukusuka phaya beze ngoku kungekho nto ngaphandle nje kwesiqwenga esincinane iqhiya ngaphambili kwaye xana bemka ukusuka phaya bazisonga iingalo zabo ngolu hlobo ngokuba babekubukho bamadoda emveni kokuba bemamkele ukristu ngoku singenza njani ke boodade singatheni nakwisizwe apho sibanga ukuba siyakholwa kwaye singamakristu kwaye unyaka nonyaka bakhulula ngokuthe chatha xana laa mntu engazange nkquweva igama likakristu kodwa nje bemamkele entliziyweni yabo hayi wawungena kubaxelela ukuba babehambaze babengakwazi o kodwa bawazigquma ngokwabo ngolu hlobo uba bahambe ngosuku olulandelayo okanye ezimbini ubuya kubafumana benxibe iimpahla zohlobo oluthile obethu kukho into engalunganga ndaweni ithile ukujija kwezakwalizwi amandla ovuko lukayesu kristu njengoko wenzayo kuloo ndoda yabizwa mkhosi samfumana enxibile kwaye ekwingqondo yakhe ephilileyo kwaye ndaqalisa ukukholwa ukuba ngumoya ophezu kwabantu obaqhubela kwobo bumelika nobufrentshi nazo zonke iintlobo zobuhlabathi nezobucawe kodwa makhe beze kanye kuloo nkosi beze beve olwankqonkqozo emnyango baya kunxiba iimpahla kwaye benze njengabafazi namadoda kwaye baya kuba ngamakristu azelwe ngokutsha amen ewe ngoku ndigqibile ama-20 emizuzu kude kube li-12 nje imizuzu nje embalwa makhe ndigqide ezinye umzuzwana nje izibhalo ezithile ndingathanda ukuvula umnyango omnye kwakhona ingaba kuya kulunga oko umnyango olandelayo ukuya phaya lukholo yabona ubomi bakho babucala umnyango werhatshi ubomi bakho babucala ngoku makhe sivule ukholo nje zonke izanqa zazo yabona kodwa makhe singene elukholweni uyazi kwixesha elidlulele nasesibhedlele kwaye umfazi wayephantsi kotyando wantsala umnxeba wathi ndizana ubenam ndingumkrekru ubungathandaza ngenxa yam ndathi ewe nkosikazi ndingakuvuyela oko ndathi ungumkrekru owileyo ewe ndathi ngoku makhe silinde nje umzuzu nje makhe ndikufundele izibhalo kwakukho inenekazi lalilele phaya ebhedini landikhangela ngokungaqhelekanga ngenene yona nonyana walo omalunga namashumi-2 eminyaka ubudala urekoqhelekileyo kwaye emi phaya ikhangele kum ngolo hlobo kwaye ndathi ewe nkosikazi ndathi ndimfundela izibhalo nokuba izono zenu zinjengongubo ebomvu ziya kuba mhlophe njengekhephu nokuba zibomvu njengebala elibomvu ziya kuba mhlophe njengoboya kwaye xana ndamfundela oko ndathi ukuba ubuthe waphambuka yabona umkile wasuka kuthixo kodwa uthixo kazange emke ukusuka kuwe okanye ubungaye kundibiza waqalisa ukulila ndathi siyakuthandaza anenekazi lingathe kufetelangelayo lathi linda umzuzu apha ndathi ewe nkosikazi wathi tsala loo mkhusane ndaze ndathi ingaba awungumkrestu na ndathi singamawisile ndathi ke lilantoni iyakwenza loo nto nayo yabona oko akukho ngaphezu kokuba uthi wawuliinkonyane le-esini ukuba ubusehokweni yakho yabona ndathi oko akuthethi kwanto yabona kodwa yabona kulapho iza khona okwakuzenza ilungisa oko kunxamnye nokholo lwethu ndathi asiyifuni impiliso engcwele ebandleni lethu okanye olo hlobo lwento yabona ukuba ndithetha ukuthinina yabona abasayi kuvumela ngaphakathi kulaa mnyango oko kunxamnye nokholo lwethu kukho ukholo olunye kuphela lunye ukholo inye inkosi lunye ubhaptizo olwakhona ukholo lwam lukhangela phezulu kuwe wena mvana yasekhalvari msindisi ongcwele ngoku ndive ngeli thuba ndithandaza susa konke ukungakholwa kwam isono kukho isono esinye kuphela oko kukungakholwa indoda leyo iselayo wayingomoni yabona oko yabona akuso sono akusiso isono ukusela akuso sono ukukrexeza ukuxoka ukuba oko akuso sono ezo zimpawu zokungakholwa ukuba wawulikholwa ubungenakukwenza oko yabona kukho okubini kuphela ungongakholwayo okanye ikholo yabona enye okanye enye awuzenzi zonke ezi zinto nemiyalelo nezenkolo ngolo hlobo ngenxa nje yokuba ungongakholwayo ukuba ulikholwa lilizwi okholwa kulo kuba uKristu ulilizwi yabona kwaye ke ungongakholwayo njengenxa yokuba ukholelwa kwisithethe esithile okanye iimfundiso ezithile ezongeziweyo ebhayibhileni okanye into ethile kwaye amahlelo ayazenza kodwa ikholwa lenene lihlala kanye kwelaa lizwi kwaye uthixo usebenza kanye ngelo lizwi ukuphumela kanye ukulenza ukuba lenzeke kwesi sizukulwana eso siphila kuso kwaye ngokuqaphela kwaye uondi zana ubenam inkosi ke oko kulungile kwakukho amafilisti amaninzi angalukile ahambayo ngaxesha lithile ngokunjalo kwaye igqubo lamayiphutha lazama ukulandela umoses ukunqumla ulwandle olubomvu kodwa ekugqibeleni njengoyannes noyamrens bachathana nomoses ke sifumana into efanayo ngomhla wokugqibela ibhayibhile yathi ngokuba umganyana nje uyesu wathi apha kwesi sigaba ngokuba uthi ukuba ndisisityebi ndizityebisile khangela nje ukuba sinjani namhlanje elona bandla lityebileyo elakhe lakhona kwaye ke uyazi ninamapentekosti beniyakuba ngcono kakhulu ukuba beniphandle phayana entambula tambarini ekoneni njengokuba ootata noomama benu babenjalo kodwa ninamabandla angcono kunawonke ngoku akhula ngokukhawuleza ngolona hlobo ehlabathini kodwa uphila moya kathixo lowo wawudla ngokuba phakathi kwenu nishiye ngaphandle into yokwenene ukuba nisithi ndisisityebi khumbulani le yipentekoste ethetha kuyo kuba isigaba samapentekoste sisigaba sokugqibela yabona yonke le mvuselelo sinayo akukho omnye umbutho oqalisayo awuyi kubakho esi sisiphelo ingqolowa iyavuthwa ngoku noke yaphumela emagqabini kunye nesiqu nekhasi kwaye iphumile ayakutsho kwingqolowa ngoku yabona awusayi kubakho waqalise imvula yakamva encinane kodwa yawela kanye ngaphakathi nantoni na ekuyenye iyakwenjenjalo bayaku le yingqolowa iyaphuma qaphela kwaye ngenxa yokuba usithi ndisisityebi kwaye ndizityebisile andiswele nto kwaye awazi ukuba uludwayingi ulusizana uyimfama wambaze kwaye awukwazi oko ndiyakucebisa oh babe ndiyankqonkqoza emnyango wakho Laodik yankonkoza emnyango wakho kwaye ndicebisa ukuba uze kum kwaye uthenge igolide ecikidwe emlilweni nengubo emhlophe ukuze bungabonakali ubuze bakho. Zikhululeni ezi zinto kwaye ninxibe ngendlela enimele ukunxiba ngayo. Yabona ubulungisa bukaKristu amazwi, hayi ubulungisa bam, ubulungisa bakho. Kwaye kananjalo ndiyakucebisa ukuza ufumane intambiso yamehlo ethile kuze uthambise amehlo akho kuze ube nokubona intambiso yamehlo. Ndingumkhentaka, ndazalelwa ezantsi ezintabeni kwaye sasidla ngokuba nendawo encinane, indawo endala phezulu kwigumbi eliphezulu, kwaye thina abantwana sasinyuse ileli encinci yepali endala leyo sasinyuka ngayo rhoqo ebusuku kwaye singqengqe phantsi. Kwakufuneka babeke isiqwenga seseyile phezu kwethu xana kunekhephu ke iinkwenkwezi iithayile zakudala zakhulu. Bangapha abazaziyo ukuba yintoni na iithayile zokhulu? Ke mzalwana, kutheni ndinganxibanga iovololo yam phezulu apha? Ndisekhaya kanye, yabona ke ezindala iithayile zokhulu. Bangapha abaziyo ukuba umatrasi wendiza yintoni? Ngoku yintoni oyaziyo? Bendicinga ukuba ndizivile ndinonqulo oloyikekayo malunga nento ethile. Ke ndiyaqikelela ndisekhaya kanye ngoku, kulungile oko kwaye andizange ndazi enye into kude nje kube iminyaka embalwa edlulileyo. Bangapha abaziyo ukuba isibane esidala yintoni na ilanteni? Tshimini endala yazi le yeyinyanga enkulu endala kunye nesikhova ecaleni. Babesidla ngokuba nesona sandla sincinane endlwini, kufuneka bacoce lamle wakudala uyazi. Ndanidla ngokuthabatha isitshizi esidala size sitshize phezu kwam. Ke ndathabatha laa tshimini yesibane kwaye ndayijikela ngaphaya ukuze isigcine singatshizi. Ewe, ngokunjalo. Ko utatomkhulu wam wayengumbambisi wezilwanyana. Umama uvela kwindawo yogcino, watshata nentombazana yomndiya ukusuka kwindawo yogcino lamacheroke phaya ekendakhe nasetyhenezini. Uyazi phi intlambo yamacheroke kwaye bona wayezingela kwaye abambise lonke ixesha. Leyo yayiyindlela awayephila ngayo. Eye thina abantwana singqenqe phezulu phaya ngokuba ngamanye amaxesha kubanda ngokwenene kwaye loo mpepho ingena phaya besiya sifumane ukubanda emehlweni ethu kwaye amehlo ethu ebencamathela uvaleke ebusuku yazi. Mama ubeyibiza intombi, andazi ukuba yintoni naleyo, kodwa ukubanda kuya kungena emehlweni akho kwaye aya kufumana ukubanda kwaye ubeyakuthi nineentonga emehlweneni ngenxa uyazi impepho ijikelezayo phaya, umoya usiza unqumleze ebusuku, amehlo ethu ebeya kudumba avaleke. Kwaye umama wayekhwela phaya elelini kusasa xana sele enze iibhiskiti, wayedla ngokubeka inyobanyoba yamazimba etafileni kwaye wayeyakuthi, Billy, ndithi, ewe mama. Wena noEdward, yehlani. Mama, andiboni. Ndabiza umntakwethu, sasimbiza uHampi. Ndathi, akaboni naye, yabona amehlo ethu aneentongo kuwo. Wayeyakuthi, kulungile, umzuzu nje. Kwaye utatomkhulu xana ebambe ikhuni, bangapha bayaziyo ukuba yintoni irakhuni, yiloo nto. Kwaye waya kubamba ikhuni, wayekhupha amanqatha kuyo aze awafake enkonkxeni, kwaye loo mafutha ekhuni ayelunyango kusapho lonke lakowethu. Babesinika yona ngenxa yokubanda okubi kunye netapentine kuyo neoli yamalahle. Sasiyiginya ngenxa yomphimbo wobuhlungu ngoko afumane loo mafutha ekhuni ashushu aze athambise amehlo ethu, aze amehlo ethu avuleke, yabona. Yayingamafutha ekhuni lawo akwenzayo oko, yabona. Ngoku mzalwane tate, sidlule kwimeko yenqele ebandleni. Kunjalo oko, ubuninzi bokuphephezela bezenkolo buye bafika, wonke umntu ubambe inqele. Uninzi lwabantu lufumene amehlo abo evalekile kwaye kukho ibhunga elikhulu leenkonzo zehlabathi elizayo phezulu apho liyakunyanzela wonke ubani wenu bangene kulo. Bayemka ukusuka kwelaa lizwi nawethu amaqela anjalo. Buphelelekile kumyalezo, hayi ukuba ndohluke kodwa ngenxa yothando. Uthando luyalungisa. Buyani, hlalani kude nalaa nto nina bazalwana abalungiselelayo. Andikhathali nokuba amaqela enu wenza ntoni na. Hlalani kude nalaa nto, hlalani ngaphandle kwayo. Luphawu lwerhwamnqa, hlalani kude ukusuka kuloo nto, yabona. Uyesu uyanqonqoza kwesi sigaba selawudike. Yabona apho bamkhuphele ngaphandle khona uzama ukufikelela kubantu ngabanye, hayi hayi imibutho namaqela abantu. Uzama ukufumana omnye apha nomnye phaya nomnye phaya, uzama bonke abo ndibathandayo ndiyabaqeqesha. Njengokuba umzalwana omncinane wayenombono apho kwaye wathi, wayenombono kwaye wathi, oku kukhanya kunye oko ukwamkelayo kubangela ukufa kwakho. Ngokunjalo yabona, bonke ndibathandayo ndiyabohlwaya, zondelela kwaye ubuye, ndineminyango kwaye ndinkqonkqoza. Ngokukhangela amafutha ekhuni akaye kwenza oku nobuphi ubuhle kodwa kukho umthombo ozaliswe ligazi itsalwe emithanjweni kaEmmanuel apho aboni benyalwe phansi kwesikhukhula bahlukana nawo onke amabala obutyala elase lalifayo lavuya ukubona loo mthombo ngomhla walo khona yanga nangona ndikhohlakele njengaye awavula amehlo am ngentambiso yakhe yamehlo umoya wakhe wehla wayifudumeza iBhayibhile intambiso yakhe yamehlo ndandingayiboni ndandingowasekuhlaleni nje umalusi wasebhaptist kodwa ngenye imini wathumela umoya wakhe ezantsi hayi amafutha ekhuni awenze ashushu kodwa wathumela umoya oyingcwele nomlilo encinane intambiso yamehlo yarhugula ukunqumleza ebhayibhileni iBhayibhile zam ndaze ndaba nakho ukubona ngeliso lam ndithetha ukurhungulwa kunqumleza amehlo wam ukuze ndibe nokubona iBhayibhile yam kwaye ndikubonile oko wayekwanguye isolo namhlanje nangona phakathi makhe lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki kwaye elam libe inyani ndimi emnyango kwaye ndiyanqonkqosa elinye ibali elincinane kwakhona ingaba sinalo ixesha ngoko ndiyakuhamba yabona kwakukho umdaka omdala phaya ezantsi emzantsi kwaye umalusi wakhe bendimazi umfo omdala olungileyo sasimbiza ngokuba ngugabe igama lakhe lalingugabriel kwaye sasimbiza nje ngokuba ngugabe soloko umalusi kunye nam sahamba sayokuzingela kakhulu yayingumzalwane omdala ontsundu saze saphuma sayokuzingela kwaye ngoko ugabe omdala wayethanda ukuzingela ngcono kunaye nabanye naye endakhe ndamazi kodwa wayengumdubulo olusizana ke ngenye imini umalusi wakhe kunye nam baya kuzingela kwaye sasingenakuze sifumane ugabe omdala ukuba aye enkonzweni azange nje akwenzoko akazange eze enkonzweni andehli ndiye ezantsi phayapho abanahananisi bakhoyo kodwa gabe ukuba nje uhlala ngaphandle kakhulu kunawo uzimela emva kwabo uyabona ngathi uzimela emva kwabo umncinane kunokuba benjalo bayahamba behla benze inzama uyabona kwaye ke wathi ndicinga kakhulu ngawe mugile kodwa wathi ndiyamazi ujonzi omdala wehlela phaya kwaye akayonto udlala amadayisi nayo yonke loo nto that oko kulungile konke gabe uyabona oko kulungile konke kodwa khumbula ujones umele ukuphendula ngenxa yoko awunyanzelekanga ukuba wenje njalo uyabona ukuba nje uyayo ndathi unomalusi olungileyo oh umalusi ujones ngomnye wabona amadoda alungileyo akhoyo elizweni ndathi makhe abe ngumzekelo wakho ukuba ukwazi ukukhangela kude kunoko makhe abe ngumzekelo wakho ye ngenye imini umzana ujones wathi wathabatha ugabe omdala ukuyozingela kwaye wathi safumana imivundla neentaka ezininzi ngaloo mini kunokuba singakwazi ukuzithwala kwaye wathi yiza ngaphakathi ngokuhle wathi ugabe omdala wayesiza ngasemva kwaye wonke ethwele umthwalo uyazi ngolo hlobo kwaye unkosikazi wakhe wayengumkristu wokwenene onyanisekileyo wayenendawo kanye phaya umfazi ozaliswe ngumoya oyingcwele kwaye wayesoloko enendawo yakhe yomsebenzi ye wayenjalo ugabe omdala wayesiza ngasemva uyazi kwaye umalusi ujones wathi wakhangela ngenxa zonke wayebona ugabe omdala wayeqhubeka ekhangela egqalabeni lakhe ngolo hlobo ilanga litshona wathi lalisiya litshona ngenene kuphola wathi emva kwethuba wathi wayehamba wathi ugabe omdala wenyuka isiqu sonke wakhe ujinge uzele imivundla neentaka nezinto wathi waqhwetha umalusi egqalabeni kwaye wathi malusi wathi wajika wathi gabe yintoni ingxaki de wakhangela kwaye iinyembezi ezinkulu zibaleka ezidleleni zakhe ezimnyama apho intshebe yakhe yayis wathi malusi bendihamba kolu nxweme apho malunga nesiqingatha seyure wathi bendikhangele elalanga litshona wathi uyazi la mabhofu angwevu am kunye neenwele zam zijika wathi uyazi ilanga lam liyatshona ngokunjalo malusi wathi kunjalo oko gabe kwaye wema nje wajika wathi yintoni ingxaki ngawo wathi ilanga lam liyatshona ngokunjalo wathi uyazi yintoni wathi ndifike ekucingeni wathi njengokuba bendihamba emva phaya wathi uyazi wathi inkosi kumele ukuba iyandithanda wathi ngokuqinisekileyo yenza njalo gabe wathi uyazi andikwazi ukudubula kakuhle wathi andikwazanga ukuchana nanto kodwa wathi besiyidinga ngokwenene le nyama ekhaya kwaye wathi nje khangela igquba elihle elikhulu lezilwanyana elo wandinike zona ezintaka nale mivundla wathi ndifumene okwaneleyo ukusigcina yonke iveke ezayo wathi kumele ukuba uye wandithanda kuba andinako ukuchana nanto uyazi wathi andikwazanga ukuyichana kodwa khangela nje loo nto wandinike yona ngoko wathi kumele ukuba uyandithanda okanye ngengazanga ndinike oku wathi kunjalo oko kwaye wathi ke ndibe nokunkqonkqozelwa ukungaqhelekanga okuncinane emnyango wam ezantsi phaya wandixelela ukuba mandijike wathi gabe ilanga lakho liyatshona nawe wathi malusi uyazi intoni endiyenzileyo malusi wathi ndimenzele isithembiso wathi gabe ndifuna ukukubuza into ethile wathi yeyiphi intshumayelo endayishumayelayo leyo ekwenze waziva ngaloo ndlela wathi malusi okanye wathi bo linda nje umzuzu wathi yeyiphi 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 ikwayala eyaculayo wathi o ngoqinisekileyo ndiyakuthanda okokucula ezantsi enkonzo yethu malusi wathi ndikuthanda yonke imiyalezo eyishumayelayo kuba iphuma kanye kulaa ncwadi ilungileyo kwaye ndiyayazi ukuba ilungile kodwa wathi bekungekuko oko wathi nje uye wankqonkqoza kwaye ndabhekabheka apha kwaye ndabona indlela aye walulunga ngayo kum loo nto andinike yona wathi ntsasa yangecawa ndiyakuhamba ndinyuke ndiye kanye ngaphambili phaya apho umi khona wathi ndiyakukunika isandla sam sokunene wathi ngokuba sele ndinikele intliziyo yam enkosini kanye ezantsi endulini phaya wathi ndiza kubhaptizwa ndize ndithabathe indawo yam kanye ecaleni kwenkosikazi yam kwaye ndiyakuhlala phaya ide inkosi indibizele phezulu yabona kwenzeka nje ukuba bhekabheke abone indlela athe walunga ngayo uthixo kuye ndingummishinari ukuba ubunokukhangela ngamehlo endikhangele ngawo ngoku ubone indawo yamandiya abo bantu bancinane balambileyo oomama balambileyo esitratweni abantwana babo abasakwazi nokulila kwakhona ngenxa yendlala aye ucinge nje ngento ebesinayo apha namhlanje khangele kwinqwelomafutha eningena kuzo khangelani iimpahla enizinxibileyo khangelani indlela enityebe ngayo mhlobo awukuva na oko kunkqonkqoza kuncinane phaya ndaweni ithile Makhe sithandaze ngeentloko zethu zithotyiwe kunye neentliziyo zethu njengoko imizuzu ngoku idlula emalunga nemizuzu esixhenxe kude kube semini enkulu lwane wam dade inzululwazi sixelela ukuba kungaphantsi kwemizuzu emithathu kude kube sezinzulwini zobusuku ngoku uba unokubhekabheka kwaye ucinge nje umzuzu abantwana bakho abancinane behleli phaya ngakuwe bangaphi abaqinelwe zizihlunu abancinci khangela kunkosikazi wakho omhle mzalwane kwaye ucinge ukuba mangaphi amadoda afanelwe zizigidi zeedola kwaye athande umfazi ngentliziyo yakhe yonke ungunontyintyi uya kunika isibidi sakhe esibandayo ukuba abe naloo mfazi amthande ngendlela umfazi wakho akuthanda ngayo kwaye wena nkosikazi bangapha abafazi apho mama apha kusasanje nabantwana babo abancinane bangapho tata abane ngokuba bethu kukho amadoda amaninzi akhangele kwibhedi yosana incinane endala ishwabeneyo into encinane elusizane isiqhwala kwaye ukhangele abanjani ukuba bahle kwabantwana abancinane eninabo yabona kwaye abaninzi abadala kancinane mhlawumbi
Oh, God.
Oh, Thixo. Kukho izinto ezininzi kakhulu. Ukuba nje unokukhangela, uye walunga kakhulu kuthi mamelika. Ngoku akuziva nje ukuba ubungathanda ukufumana isithambiso esincinci ngale ntsasa. Vula amehlo wam umganyana njenkosi. Vula amehlo wam njengoko udade wethu ecula kamnandi. Iliso lakhe likungqatyana, ungqatyana nje omncinane. Kwaye ndiyazi ukuba undikhangela. Ngoku ukhangele kanye kuwe ngoku. Unganokuva nje ezantsi ndaweni ithile. Unkqonkqoza okuncinane ngolu hlobo ndiyandwendwela ngale ntsasa lelona wonga likhulu elinokuze lisihlawulwe ukuba unokuva oko kunkqonkqoza entliziyweni yakho ingaba ubungaphakamisa nje isandla sakho uthi ngakho oko nkosi ngoncedo lwakho nangobabalo lwakho ususela namhlanje ukuya phambili ndiyakuphila ngokusondeleyo kuwe njengoko ndiyazi indlela yokuphila yiloo nto kuphela endiyaziyo ukuba ndikucele yona uthixo akusikelele uthixo akusikelele ngoncedo lwakho nobabalo namhlanje sukela namhlanje ukuya phambili soze ndikulibale oku ndiyabona yimi emnyango kwaye ndiyankqonkqoza ukuba nawuphi umntu okukhumbula wayenkqonkqoza phi eshedini hayi embarheni hayi unkqonkqoza phi ebandleni ukuba nabani na uyakuliva izwi lam kwaye undivulele ndiyakungena ngaphakathi ndidle naye naye adle nam iqotha ndekayo La amancinane aphukileyo aqutyiweyo amazwi ambalwa lawo aye athethwa kusasanje ngandlela ithile vumela umoya oyingcwele awatolike kwiintliziyo zabantu ngoko bekukho abaninzi nkosi mhlawumbi kweli khulu apho bekukho amashumi 20 okanye amashumi 3 abantu abaphakamise izandla zabo andinandlela yokwazi kanye loo nto abayisweleyo nkosi kodwa ndiyazi ukuba imini enkulu yimizuzu nje embalwa kwaye ukwanjalo ke nokuza kwenkosi nangoko ngaphambi kokuba eli khephu linyibilike emhlabeni sisenokubizwa kwaye lo isenokuba ngumzuzwana lowo aya kutshintsha lonke ikamva lokuba baya kushiywa apho okanye benyuke thixo othandekayo ngokuthobeka samkela uyesu samkela onke amazwi akhe sizalise nkosi sizalise ngomoya wakho oyingcwele uze ubomi bethu nje ngokuzenzekelayo uvelise isiqhamo siphe oko Nkosi ixolele iimpazamo zethu ezininzi oh sizele zizo kakhulu Nkosi kwaye asinanto leyo sinokunikela ngayo Nkosi kuba yonke into esinayo usinike yona njengoko uGabe watsho kwibali elincinci esisandula ukulibalisa uyasithanda ngokuqinisekileyo Nkosi okanye ubungenakukwenza oku kwaye ukucinga aba bantu bebehleli apha ukusukela kusasa ngale ntsasa behleli apha ukusukela ngentsimbi yesibhozo ziiyure ezine ezo bazihleli ngaphakathi apha bayakuthanda Nkosi bayakuthanda bo bawo ungathumela nje isithambiso sikamoya oyingcwele vula amehlo ethu yanga singa aba balapha esixekweni bangabangangxamela kulaa mvuselelo ngokuhlwana bangakungakho ukuthululwa okungako siphe oko Nkosi yanga imvuselelo yodidi lwakudala ingaqalisa apha esixekweni siphe oko sikelela wonke umntu lowo osebenzayo bonke abakhonzi bakho kwihlabathi jikelele abo bawenzayo umzamo yiba nabo Nkosi kwaye ubancede vula amehlo ethu ukuze sibone ngakumbi nangakumbi ukufana noKristu siphe oko Nkosi usixolele izono zethu ke ngoku abo baphakamise izandla zabo bawo ndibanikela kuwe bamkele ngoku ndicaphula ilizwi lakho Nkosi ukuba izulu nomhlaba ziya kusilela kodwa wathi yena esisimela bizo somntu lowo uwevayo amazwi am Nkosi usenokwenzeka ukuba ophukile kwaye alula kodwa umntu othile wevini imbewu iwile lowo wevayo amazwi am kwaye isidibanisi akholo kulowo wandithumayo ukuba ekwenzile oku uno ixesha langoku bomi obungunaphakade kwaye akayi kuye emgcwebeni ixesha elizayo kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini baphakamise izandla zabo Nkosi bophule wonke umthetho wenzululwazi udonso lomhlaba lubambe izandla zethu phantsi kodwa bayangqina ukuba kukho umoya kubo lowo unokuphulaphula ukunkqonkqoza emnyango kwaye bolulele ngesandla sabo sokunene ezulwini ngoku vula umnyango vula Nkosi kwaye ungene ngaphakathi singabakho samkele egameni likayesu Kristu amen. Ngiyamthanda ngiyazibuza ukuba besingawavala nje amehlo ethu okomzuzwana nje ngoku kusuka ezinhliziyweni zethu nezandla zethu ziphakanyisiwe. Siyakwamkela ukunkqonkqoza kwakho ngale ntsasa Nkosi izandla zam ziphakamile zonke izandla zethu ziphakamile Nkosi bo ngena ngaphakathi Nkosi Yesu ngena ezintliziyweni zethu udle nathi kwaye siyakudla kunye nawe ndiyamthanda oh ndicinga ukuba uyamangalisa kakhulu aninjalo nina anibuva ubukho bakhe uhlobo nje lokukhuculula ndiziva nginonqulo ngenene kanye ngoku nje ndiziva kamnandi ngenene into ethile malunga naye Oh, let me run.
this day be
Go, ndifuna wena xana singqumshela lo mqolo ulandelayo wela culo limna culo elidala lebantu ufuna ukuba uqhawule izandla nombothile hlala nje ehlalweni sakho nje yithi thixo akusikelele emzalwane thixo akusikelele edade yavuya kakhulu ukuba nawe apha akhe senze oko Tikakusikelele Carl yavuya ukuba lapha cinga nje izandla zamawisile zibamba amapentekosta amabhaptize ebamba amarhabe Njengoko sicula ngokucothayo ngoku ngokunjalo kusuka emazantsi enhliziyo yakho uyazi emva kokukhuculula umyalezo ongxolisayo cinga ukuba kulungile ukungena kumoya kwaye kuculwe bumnandi bomoya oyingcwele oh indlela ekumnandi ngayo ukuba abazalwane bahlale ndawonye bemanyene ibhayibhile yathi kufana ne-oli yokuthambisa eyayisendevini ka-Aaron eyehlela iye kumqukumbelo wengubo yakhe ningabantu abamangalisayo phezulu apha ndiyathemba ukubuya ndinibone kwakhona ngaphambi kokuba uyesu andibise okanye imileniyam ukuba ndenzi njalo ndiya kunibona ngaphesheya komlambo ndiya kuhlangana nani emlanjeni amen lidini
Life's dark maze I tread and grief around me spread. Be thou my guide. This darkness turn to day. That little light he talks about. Why sorrows, fears away? Oh, let me from this day be holy.
Wonke umnyango uyavuleka. Oh, nje chukumisa ikhosi elincinane kwaye uwakhangele wonke jikeleza kanye isanqa yithi ngena ngaphakathi nkosi uyesu yiba yinkosi yam konke okwam
oh, let me from this day not let you stand at the door be holy
Nina baphakamise izandla zenu kwaye nifuna ukukhokhelwa ukuya phambili kuyo inkosi ndinicela ukuba nehle niye kwimvuselelo ngokwanda kwaye ndiqinisekile ukuba umalusiphaya uya kunithabatha ukusuka apha ukuya kwindlu yabahambi kunedenario ezintandathu okanye nantoni na iyanikwayo ukuba ayikhathalele newayini ne-ol ukuyigalela ngaphakathi angawugqiba umsebenzi xa nisikelele ngoku ndiya kubuyisela inkonzo emva ndiyaqikelela kumzana uWilliams okanye nokuba ngubani na